Ngiyajabula ukuba lapha kulokhu kusanga lombuthano omuhle wabantu futhi kakhulukazi wabantu abasha njengoba ngiqonda ukuthi le nkonzo kulokhu kusa ihlukaniselwe abantu abasha abashe Shreveport. Naleso isikhathi esihle kakhulu empilweni yami nesigqamile noma ngingasibiza ngesiqavile ukuba ngithole ukukhuluma kubafana namantombazane abazoba ngabakusasa. Uma likhona kusasa ngakho siyajabula ngalokhu. Mangakamahlelo ehlukene elimelwe lapha kulokhu ukusa kuleli qembu elincane labantu na? Ngingathi mamethodisti phakamisani izandla zenu. Ngimzwile nje ekubekweni kulungile. Mabhaptisti phakamisani izandla zenu kuhle. Presbyterian bukani nje. Luthela maPentecostal Banazaretha Pilgrim Holiness. Uma yiliphi elinye ihlelo engingaliphathanga, phakamisa isandla sakho. Angazi noma ngabe likhona yini amakatolika phakathi lapha, asiwabone phakamisa izandla zawo. Ya, niyabo. Kungenzeka yini kube khona iJuda lebandla lomthetho, asibone isandla sakho. Kulungile mnumzane. Ngezinye izikhathi ngiyakholwa lapha kungekudala umhlangano wokugcina lapha sasinomunye worabi lapha kulomhlangano ovela ebandleni lomthetho lamaJuda, okungukuthi ngempela unina wakho konke lokhu. Niyabola zala umntwana ibandla lomthetho lazala ibandla lamaKristu ebuJudeni kuvela ubuKristu. Futhi ngakho sijabula kakhulu ukunibona nimelwe lapha kulokhu ukusa kwebandla lenu nokuma kwenu. Futhi ngikukholwa ngempela lokhu ukuthi uNkulunkulu uma ubengafika namhlanje ubengeke awubuze lo mbuzo. Ukuba sonke besizongena kulokhu kusa ubezothatha nje labo abakulungele ukuhamba. Eminyakeni eyadlula ngangivame ukusebenza eplazini lezinkomo. Futhi ngangiphandle lapho izinyanga ezimbalwa ezedlule, futhi ngamampo esangweni nabanye babazalwane engibabona behlezi lapha kulokhu ukusa. Umfowethu Welch Evans, umfowethu Bankswood ovela ebandleni lami eJeffersonville, futhi sedlula kulesi sikhala lapho engikhulume kakhulu impela ngaso. Futhi ngangihlala lapho ukusa okuningi ngenkathi babeqhuba izinkomo zenyuka zisuka inhlangano iqhuba izinkomo zabo ziyongena ehlathini ihlathi iArapaho. Inhlangano yeTroublesome River iHereford idlisa ehlathini ngakuleli cala leTroublesome River ebizwa ngeEast Fork. Bese kuthi-ke kube khona iWest Fork iTroublesome neUpper Troublesome River idlisa ngakulelo cala. Futhi manje uma iplazi lakho lezinkomo lingakhiqiza, ngicabanga ukuthi amabhele amabili efulishi manje unyaka ungafaka inkomazi ngamabhele amabili efolishi. Futhi kusobala iChamber of Commerce inophawu lwakho nokuthi zingaki izinkomo uphawu lwakho olungazinakekela noma iplazi lakho lezinkomo. Noma nomphathi weplazi ufanele ame lapho ukuba abale lezi zinkomo lapho zingena. Bese kuthi-ke ufanele azihlolisise ukuthi phawuloni olungenayo. Futhi akukho lutho olungangena lapho ngaphandle kweHereford liyohlobo yangempela, ngoba inhlangano yeHereford. Lutho kodwa iHereford erejistiwe, ngoba izinkunzi nezinkunzi ezingaka emankomazini angaka kanjalo njalo. Kuzofanele kube ngaleyo ndlela ngoba kugcina uphawu lwezinkomo lukahle. Futhi kufanele kube iHereford erejistiwe ukuba ingene lapho. Futhi niyazi ngabhekisisa umphathi weplazi lapho ebala izinkomo lapho zingena ehlola. Akazange nakanye njengoba selokhu ngimbonile abuke uphawu noma ahlole uphawu. Kwakunezinhlobo eziningi ezingenayo njengezegrimes lapho iDiamond Bar ezethu zaziyi-Turkey Track, bese-ke kuba yi-tripod nezehlukene izimpawu ezehlukene ezangena kulelo hlathi. Akazange aqaphele ukuthi zazinophawu lolu, kodwa wayehlola yonke indlebe ukuba aqiniseke ukuthi icici elichaza uhlobo lwegazi lalilapho. Lutho kodwa iHereford yohlobo eyayingangena. futhi ngike ngahlala lapho izikhathi eziningi ngacabanga ileyo ndlela okuyoba yiyo ekwahlulelweni. Akayi kubuka neze uPaul wethu noma ngabe yisiPresbyterian, iMethodist, iBaptist kumbe noma ngabe siyini noma iPentecostal, kodwa uyobhekisisa icici elichaza uhlobo lwegazi uPaul. Yilokho okuyosingenisa ngoba akukho okungangena enkazimulweni ngaphandle kwakho kungaphansi kwegazi. Icici elichaza uhlobo lwegazi ukuthi sikwemukele uNkulunkulu asenzela khona kuKristu. Niyabo, ayikho into esingazenzela yona, sisehluleki uqobo, akukho ndlela nhlobo. Uma umuntu onile uwele igebe phakathi kwakhe noNkulunkulu wayesehamba, ayikho indlela yokubuyela emumva nhlobo, kodwa uNkulunkulu ecebe ngomusa wemukela isibambiso. Leso sibambiso namhlanje sethu singuJesu Kristu. Ileso sodwa kuphela uNkulunkulu ayosivuma igazi lendodana yakhe uma sekufika kuleso sikhathi. Manje sinesikhathi esikhulu ngale eLife Tabernacle. Sibe nesikhathi esimnandi izolo kusihlwa kubona umoya ongcwele uhamba phakathi kwethu futhi sonke sibheke lokho. Wonke umuntu ubheke ukubona lapho evela khona nokuthi wenzani lapho nokuthi uyaphi emva kwalokhu. Uthi sibe neziningi izincwadi ezinhle ezilotshwayo. Ngisanda kufunda nje ezinye zezincwadi empilweni yami ukwazi ukudabuka kwezinto zonke kumuntu nezinto. Kodwa noma zingaba zinhle zinjalo lezo zincwadi, yinye kuphela incwadi engakutshela ukuthi uvelaphi, ukuthi uyini, nokuthi uyaphi. Naleyo ile ncwadi, iBhayibheli. Nezwi linguNkulunkulu. Manje siyakholelwa kuleyo ncwadi futhi yilokho esifuna ukukumela ngalolu suku. Futhi kuyethembisa phakathi lapho ukuthi sizokwaziswa ukuthi singubani, sivelaphi, nokuthi siyaphi. Ngangifunda udatshana kungekudala enhlanganweni ka-Anderson we-Church of God, umbhalo wosomlando. Ngikholwa ukuthi kwakuse, angisakhumbuli kahle manje ukuthi kwakuyimuphi unyaka. Kwakuyiminyaka engamakhulu amaningana emva kokufa kukaKristu. Isithunywa senkolo sifika eNgilandi eyayisabizwa ngeAngleland. Futhi wayezama ukuphendula inkosi yaseNgilandi ibe sebuKristwini. Futhi babehlezi ngaseziko elibanzi, ukukhanya komlilo kwakukhanyisa ijalidi elibiyelwe yindlu njengoba besingalibiza kanjalo namhlanje. Nongcwele wayezama ukuphendula inkosi ibe sebuKristwini. Nomzwilili omncane wandizela ekukhanyeni, washaya indingilizi uzungeza ukukhanya, wasubuyela ekumnyameni futhi. Futhi ngikholwa ukuthi zonke izenzeko ziya enkazimulweni kaNkulunkulu. Ngikholwa ukuthi wasithembisa ukuthi uyokwenza yonke into isebenzelane ibe ngokuhle kwababemthanda. Nongcwele wabuza umbuzo, uvelephi futhi ushonephi na? Uvela la kungaziwa khona futhi wabuyela ngendlela efanayo. Nongcwele wathi leli Bhayibheli liphethe umbuzo onjalo wethu, lapho esingena khona sivela lapho kungaziwa khona futhi sibuyele kokungaziwa. Futhi ngokuso kulandelayo inkosi emva kokutadisha ngakho ubusuku bonke ukuthi indoda yayiqinisile yona nendlu yayo yabhaphathizwa egameni likaJesu Kristu kukho ukuthethelelwa kwezono zabo ngokuso okulandelayo. Okungukuthi kuyiminyaka cishe engamakhulu amathathu noma amane noma ngaphezulu emva kokufa komphostoli wokugcina. Manje ngicabanga ukuthi lokhu kwenzeka kulokhu okusakithina esihlangana ndawonye. Akusikho nje ukuza lapho kuba sidle ukudla kwasekuseni nakuba sikuthakasela lokho. Angizanga ngoba bengikhathele futhi angivukanga nje ngesikhathi ngibe late kakhulu. Kodwa ngicabanga ukuthi lesi senzeko ngesenkazimulo kaNkulunkulu nesombuso kaNkulunkulu. Manje asingalesikhathi sifunde indikimba kulokhu kusa noma sifunde umbhalo eBhayibhelini. Nenkosi ibonakala ekubeka enhliziyweni yami kwabasha nabadala kanye-kanye, kakhulukazi kubantu abasha baseShreveport lomhlangano ohlukaniselwe bona. Asifunde ku-Isaya isahluko sesithupha uma nithanda, siqale ngevesi lokuqala. Ngomnyaka wokufa kwenkosi uZiya ngabona inkosi ihlezi esihlalweni sayo sobukhosi esiphezulu siphakemeyo futhi umsila wengubo yayo ugcwalisa ithempeli. Ngaphezu kwayo kwakumi amaseraf. Ilelo nalelo lali namaphiko ayisithupha ngamabili lamboza ubuso balo nangamabili lamboza ezinyawo zalo nangamabili landiza. Futhi elinye lamemeza kwelinye futhi lathi ingcwele 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 inkosi uNkulunkulu wamabandla wonke umhlaba ugcwele inkazimulo yakhe. Futhi izinsika zomnyango zathuthumela ngezwi lomemezayo futhi indlu yagcwala umusi. Ngase ngithi maye kimi ngokuba ngiphelile lokhu ngingumuntu ozindebe zakhe zingcolile. Futhi ngihlezi phakathi kwabantu abazindebe zabo zingcolile ngokuba amehlo ami abonile inkosi, inkosi yamabandla. Lepha landizela kimi elinye lamaserafi liphethe ilahle elivuthayo esandleni salo elalilithathe ngodlawo e-altar. Futhi lathinta umlomo wami futhi lathi bheka lokhu kuthintile izindebe zakho. Ububi bakho sebususiwe, zono zakho zihlanguliwe. Futhi ngezo izwi lenkosi lithi, ngiyakuthuma bani futhi ngubani oyakusiyela na? Ngase ngithi bheka nangu mina ngithume mina. Ngifuna ukuthatha indaba kulokho kulokhu kusa ethiwa ukuthonya. Niyazi njengoba singahle singathandi ukukholwa lokhu kodwa yonke into esiyenzayo sithonya omunye umuntu. Mina isikhathi esiningi ngishumayela imingcwabo futhi angizami neze ukusho okuningi kakhulu ngomuntu osedlulile ngoba akukho sidingo sokukusho. Abantu impilo owesilisa anayo noma owesifazane noma ungahle kube yini ayiphilile iyokhuluma kakhulu ebandleni kunanoma yini ebengingayisho ngabo. Ngeke neze ngashintsha umbono wabo. Impilo yabo yakusho ababeyikho. Bese kuthi-ke asikwazi neze esikwenzayo nje ukuthi kuthonya kuni ukuthi esikwenzayo kunani phezu kwabanye. IBhayibheli lathi siyincwadi elotshiwe efundwa ngabantu bonke. Lokho ngokuthi impilo yakho ifundeka kakhulu impela emphakathini kuze kuthi ubufakazi bakho uma buphambene nempilo yakho abunamsebenzi. Kuyilokho oyikho kuyingaphakathi lakho ukuthi abantu bayafunda. Hayi kakhulu kangako kokushoyo kodwa kulokho oyikho yabo. Ungakhasela into ethize kumunye uthi lokhu yilokho kanjalo njalo kodwa impilo yakho ingehlukile kulokho abakushoyo. Ubufakazi bakho bempilo yakho buzwakala kakhulu kunobufakazi umunye obengasho into ethize ngawe. Ngakho kugcineni nje lokho engqondweni ukuthi siletha ukuthonya okuningi insuku zonke. Nempilo ephilayo iyafakaza ukuthi yini engaphakathi kuwe. Ungeke wakushintsha lokho. Kuyabonisa, wonke umuntu uyabonisa ngaphandle ukuthi unjani ngaphakathi. Futhi uma sithatha ubufakazi bokuba ngamaKristu, ngicabanga ukuthi lokho ngokunye kwezinto ezinesizotha kakhulu owesilisa noma owesifazane, umfana noma intombazane abengazenza. Ayozenza uma ethatha igama likaKristu ukuthi uzoba ngomele uKristu, fanele ubhekisise wonke umnyakazo owenzayo ngoba ukhona okubhekisisayo. Futhi kulokhu kubonisa lokho uNkulunkulu akwenzele khona ngaphakathi kuwe. Lapha kungekudala ibridge lalizokwakhiwa ezansi e-Australia. Base bethumelela indoda e-United States abadwebi bamaplani ezindlu. Hhayi abadwebi bamaplani ezindlu kodwa bakhi kanjalo njalo amadoda amabriji ukuba ehle futhi abone ukuthi ayengalakha yini ibriji ukuba ligamalazele leso sikhala samanzi. Futhi abayitholanga indoda emelika eyayingalithatha. Khabo bathi izihlabathi kanjalo njalo lingeke lama. Ngakho baba nokubabiza emhlabeni wonke abakhi bebridge futhi akukho namunye wabo owayengalithatha. Ekugcineni inkampani enhle yaseNgilandi behla base bethatha inkontileka emva kokuba eseuhlole wonke umhlabathi wathi wayezoyithatha inkontileka bese elakha ibridge ngani na kubulani udumo lwakhe manje njengomakhe wamabridge womhlaba jikelele waphumula phezu kwalokho umsebenzi wakhe owawuzoba yikho kulelo bridge. Akunandaba ukuthi wayenzeni ngokudlule lo msebenzi ayethe angawenza wawuzobonisa ngempela lokho ayeyikho. Bathi wahlola onke amabhawodi nawo wonke uphisi wensimbi owawungena ebrijini. Inhlabathi kanjalo njalo ngaphansi nomfutho wamanzi phezu kwenhlabathi. Kwase kuthi-ke bonke abanye abakhi bama bazungeza basebethi lingeke lime lifanele lishone phansi. Kodwa ngosuku lokuvulwa indoda yagibela qobolwayo enhlokweni yabaviliyelayo ngenxa yokuthi yayazi ukuthi umsebenzi wayo wawuhlolisisiwe futhi lalizoma. Futhi ngicabanga ukuthi leyo yinto enkulu ebesingayibuka empilweni yomKristu. Kwakufanele kube nebridge ukuba lispandi indlela yesintu ukuba sishiye lelizwe ngolunye usuku. Futhi wayengekho owayengakwenza ingelosi enkulu iserafi ikherubi akukho okwakungakwenza. UNkulunkulu uqobo lwakhe wehla esesimweni somuntu wayesenza ibridge indlela wayesewela ibridge kuqala esuka ethuneni eya enkazimulweni. Futhi impela kwakhombisa ukubonisa wonke umthambo emzimbeni wakhe, wonke umcabango engqondweni yakhe, onke amandla ayekuye ahlolwa yisitha. Kodwa kwakumele ukuhlolwa ngisho nasekufeni uqobo lwakho ngenkathi ekunqoba. Lo mfana osemncane uZiya esikhuluma ngaye kulokhu ukusa wayeyiqhawe lika-Izaya. U-Izaya umprofethi osemncane ngezinsuku zika-Uziya wayebhekisisa lo mfo osemncane ngoba u-Uziya wayengumuntu omkhulu. Uvela kwimumva elihle, uyise nonina bobabili babengamakholwa okuqina ngempela kuNkulunkulu. Futhi babekhulisa umfana wabo ukuba akhonze futhi ahloniphe uNkulunkulu. Omunye woshodi abakhulu bosuku lwethu namhlanje eMelika nomhlaba wonke ngumzalo mesabayo uNkulunkulu ukubeka ukuthonya phezu kwabantwana babo. Abazali balolu suku bayaqhela emigomweni yombhalo, baya kakhulu ezipheshinini zezwe namabandla enza into efanayo. Ekwenzeni lokho siyaqedisa sase singenisa izwe ebandleni. Futhi yingaleso sizathu sinalolu suku olukhulu lwe uma ngikusho ngenhlonipho lapha phambi kwalaba bantu abasha. Isizathu sinemigaxo eminingi kangaka, kanjalo njalo njengoba bekubiza kanjalo, nezimilo ezimbi okuningi kakhulu kwakho kungenxa yempilo yasekhaya ababethonywe yiyo ezinsukwini zabo zasekuqaleni impela. Ngiselokhu ngiyikholwa ukuthi khulisa umntwana ngendlela eyakuba ngeyakhe, kuyakuthi lapho esekhulile angasuki kuyo. Manje uZiya wayengumfana owayekade ekhuliswe kakhulu ngobuzali kwaze kwamthonya. Bukani omunye wabaseMelika abakhulu kunabo bonke engingacabanga ngaye, ongu-Abraham Lincoln. Wayengokufanele ngempela konke okufanele ukunconywa anikwa khona nokungaphezulu. Waba nokuqala kabi, wazalwa ekhaya elimpofu, wayengenandlela yokwenza imfundo, wayebhala ezihlabathini. Siyaqonda ukuthi izincwadi ezimbili kuphela ake abanazo empilweni yakhe waze wabacishe neminyaka engama-21 ubudala, kwakuyiBhayibheli neyohambo lomhambi. Noma kungahle ukuba kwakuyincwadi yabafela ukholo kaFox kwakungenye yalezo zincwadi. Kodwa niyabo okwafundwa yileyo ndoda kwathonya impilo yayo. Futhi lokho kuyinto efanayo namhlanje. Izimakethe zethu zilayishwe inhlamba namanyala okufaka uphoyizeni imiqondo yabantwana bethu abasha, bese kuthi-ke sibeke iphutha kubo. Kanti ngiyacabanga izikhathi eziningi lingelethu. Njengabantu abangamaKristu abangeke bazisukumela izinto ezilungile, futhi sibe nalezo zinto zibekwe zaba umthetho osemashalofini kanjalo njalo. bese ke kuba semakhaya ethu futhi ukuthi siyaxekisa bese sivumela zonke lezi zinhlamba nezinto ukuba zingene ekhaya lethu ukuthonya abantwana. Kodwa uUziya wayekhuliswe kahle futhi waye njalo siyaqonda manje kwizikronike zesibili amashumi abili nesithupha ningayifunda indaba ukuthi eneminyaka yeshumi nesithupha wenziwa inkosi emva kokufa kukayise. Futhi uba inkosi eneshumi nesithupha esebena laba abazali abamesaba uNkulunkulu waqalisa kahle nombuso wakhe ukwenza lokho okwakulungile. Angazange alungiselele umbungazo emibonweni edumile noma ezombusazwe zalolo suku wakhonza uNkulunkulu. Manje leyo yindoda kahle ukuthonywa yiyo. Indoda eyothatha isinqumo sayo sokumela lokho okulungileyo ngesikhathi lapho umbono odumile uhamba ngokuphambana nezombusazwe kuhamba ngokuphambana, kodwa umuntu oyohlala aqonde ngqo endleleni. Lo mungameli omusha osanda kuthatha nje selokhu umungameli Johnson selokhu kwaba sekusocongweni kukamungameli Kennedy. Ngenkathi ecela ngolunye usuku ukuthi wabiza wonke umfundisi wenkolo esizweni sonke enzele umkhuleko ukuba asizwe. Ngiyakwazisa lokho endodeni. Niyabo ucela uNkulunkulu kuba amsize. Ngiyaqonda ukuthi uyikholwa futhi wethembela kuNkulunkulu. Ngakho sidinga indoda enjalo. Futhi sithola ukuthi uUziya ngesikhathi sakhe umbuso wakhe wasabalala waze wayongena le eGibhithe nawo amazwe azungezile kwaze kwathi okwakhe wawumkhulu kakhulu kwaze kwathi umbuso wakhe uba ngolandelayo embusweni kaSolomoni. Inkazimulo yenkosi yayinaye. Lokhu kunikeza usizo olukhulu kumprofeti osemncane u-Isaya owayebhekisisa le ndoda lenkosi esencane ngoba yakhuliswa esigodlweni ngesikhathi sokubusa kwale nkosi esencane. No-Isaya engumprofeti osemncane ngesikhathi futhi ebonwa ukuthi uNkulunkulu wayembusise kanjani futhi wamthonya futhi wamnika into efanele. Futhi siyazi ukuthi zonke izizwe macala onke zazimbonga. Kwakungekho zimpi futhi kwakuyinto enkulu isifundo ku-Isaya. No-Isaya wathola enye into phakathi lapha ukuthi uNkulunkulu uyobabusisa kanjani labo abayothembeka ezwini lakhe nemiyalo yakhe. U-Uziya wabeka isibonelo sika-Isaya futhi umbuso oyinkazimulo kanje pho owaba yiyo. Nokuthi lapha sithola kanjani lapho khona ubufakazi bomKristu. Akunandaba ukuthi bebubukhulu kanjani ngesikhathi esedlule, kufanele njalo buqhubeke ngaleyo ndlela. Uziya ngenkathi esefika endawaneni lapho ayecabanga khona ukuthi wayephephile khona-ke wazikhukhumeza enhliziyweni yakhe. Wafika endaweni lapho okwakungekho muntu ayengamtshela noma yini. Uma lolo kungesilo uhlobo lwesibonelo sabaningi kakhulu namhlanje. Sikuthola ngisho phakathi kwabaholi bethu abangamaKristu. Basebenza yonke impilo yabo cishe impela ukuba abe ngomunye umbishophi noma enye indoda enkulu enokuthonywa futhi bathi nje bangafika kuleyo ndawana bathola ukukhukhumala. Sithola abavangeli entsimini ukuthi uNkulunkulu ubusise inkonzo yabo futhi into yokuqala baba ngabakhukhumele baze bafike endawaneni abazizwa khona ukuthi baphephile macala onke kubantu bakubo. Bavele nje bafinyelele kuleyo ndawo lapho bengenza khona noma yini abafuna ukuyenza futhi bazedlulele nayo. Angaki ngiyamangala sicabanga ngakho nje manje ngomuntu omkhulu izingeko ezinkulu uNkulunkulu azisebenzisile futhi ekugcineni kufika endaweni bazizwe ukuthi sebazi kakhulu impela ngezwi likaNkulunkulu baze bangabe besaba naso ngisho naleso sikhathi ukusuka kuso ukuba bangabe besakhuleka. Sekuhlala njalo kungukuvakasha komphakathi ukuvakashela omunye aphume aye edineni. Nesikhathi abebefanele basichithe noNkulunkulu yedwa ekulungiseleleni ukuphuma esekumnandeni bukamoya phambi kwebandla baphandle ndawo neminye emibungazo. Ungeke wakhonza uNkulunkulu nomuntu ngesikhathi esifanayo. Inceku kaNkulunkulu ifanele ibe ngumuntu ohlukaniswe kwabanye kuye kuphela. ukuba ukuphela besingadedela abantu bakubone lokho. Bese kuthi ke bafike endaweni bazenza babe phansi kwesibopho lapho behlangana nabantu. Bahlangana nabantu futhi ubophezelekile ukuba kube nokufuna lokhu nokufuna lokho. Bese kuthi ke indoda kaNkulunkulu ithole ingqondo yayo yonke isimadabudabu futhi imadabudabu kakhulu uma iya ekamelweni layo. Iqala kutadisha manje uma ngingakwenzi lokhu lendoda izobhatheka kabi ngakho. Nale ingakwenzi lokhu lendoda izobhatheka kabi ngakho. Bese kuthi uma iphuma iya emsamo sekulukhuni ukuthi yazi ukuthi imi kuphi ingqondo yayo yonke isimadabudabu kanti ibifanele isebenzise leso sikhathi noNkulunkulu. Abasibe abaholi bezenhlala kahle. Indoda kaNkulunkulu ifanele izahlukanisele ngakho konke enkonzweni kaNkulunkulu. Futhi sithole ukuthi lokho kubi kakhulu kakhulu ukuthi size sibe nakho. Enye into enkulu esiyitholayo ngoba ngiyaqonda ukuthi ngikhuluma kubefundisi kulokhu ukusa. Futhi sifuna nge uma sifika phambi kwebandla sazi lokhu ukuthi mhlampe asisophinde sibonane futhi njengoba sinjalo kulokhu ukusa. Bese kuthi ke izinto ezishoyo uNkulunkulu kubeka icala ngazo. Ngakho kufanele uze ukhuleka futhi ubuza kuNkulunkulu ukuthi uthini. Bese kuthi ke uthembele kuye uma usufika emsamo ngento ezosiza abantu. Sonke siyazi ngendoda ensimini namhlanje, indoda enkulu. Amanye awo afika endawaneni aze athi emva kokuthola ibandla lawo lonke liwazungezile azizo ephephe kakhulu aze acabanga ukuthi angaze one ngisho nokona futhi azedlulele nakho. Kade sazi ngabefundisi bethatha umgwaqo ongafanele. Futhi izikhathi eziningi lokho kungenxa yokuthi bazizwa bephephile ukuthi oh abantu bazongiyeka ngizedlulele nanoma yini. Abantu bangahle mfowethu kodwa uNkulunkulu angeke. Niyabo uzophendula kuNkulunkulu. Ufanele ungazami neze njengomfundisi ukuzama ukudukisa izindebe zebandla lakho. Ungakhathaleki ukuthi bebengadazuluka kangakanani noma bamemeze noma baqhubeke noma bakumbambathe emhlane futhi bathi umlayezo uyamangalisa. Ufanele ube yinceku kuKristu ukuba uhlale uhloniphekile nalelozwi ngoba lelozwi lizozibonisa lona uqobo ngawe futhi uzothonya umunye obhekisise impilo yakho. Abantu abasha ngokufanayo, osomabhizinisi indlela efanayo. Inkosi yakhukhumala ngokuziqhenya yacabanga ukuthi yayisiphephe kakhulu nje kwaze kwathi uNkulunkulu angayiyeka izedlulele nanoma yini. Umfana omusha oyibhungwana wathi kungekudala umKristu wayenza okuthize wayazisa umfo othize omusha womdanso wokuzibinya owayesonta ebandleni lakubo. Futhi ngangikhuluma emhlanganweni wentsha kaKristu nalo mfo omusha wathi uyazi ngiyamazisa usibanibani ngicabanga ukuthi ungomunye wamaKristu okuqina kakhulu. Nalo mfana uyinkosi yomculo wokuzibinya ngase ngithi ngicabanga ukuthi munye kuphela umehluko phakathi kwalensizwe noJuda Iskariyoti. Lowo ngokuthi uJuda wathola izinhlamvu zesilivu ezingamashumi amathathu nale ndoda inoqhaqha lwezimoto amakadilaki nezigidi zamadola ngokuthengisa kuKristu. Wathi ungayisho kanjani into enjengaleyo nje mnumzane Branham na ubungakwenza kanjani na? Ngathi ngoba iqiniso. Lokho kuthonya kokucula lawo maculo amaKristu nezinto ezinjalo phambi kwabantu abasha nokuphumela ezweni kanjalo kuphosa isikhubekiso esikhulu kunazo zonke okwedlula onke amajoyinti otshwala obungayekho emthethweni nayo yonke enye into ekhona ezweni. Uyihlazi ukuthi lokho kuyenzeka ngisho nokuthi kuvunyelwe. Ibandla lifanele lisukume futhi lingawavumeli ngisho nalawo mahubo ukuba aculwe abantu abanjalo. Bethatha ithalente uNkulunkulu abanika lona futhi bethonya nezimpilo zabo zikhuluma kakhulu kunalokho amazwi abo ayikho. Abantu bangayenza kanjani imidlalo enjengaleyo njengoba kwenza lawa indoda bese kuthi-ke bame futhi bacule amahubo nezinto ezinjalo na? Kuyikho impela okuphakama kokuzenzisa. Futhi sithola ukuthi lokho kuhamba phakathi kwamaKristu amakholwa. Letizo yathi awu ngiyakutshela ukuthi ngicabangani ngakho. Yathi ngicabanga ukuthi uNkulunkulu ungithanda kakhulu ngangokuthi uyoze angiyeke ngizedlulele nanoma yini. Ngathi akaze akwenze lokho akasoze akwenze. Ngisho no-Israyeli isizwe sakhe, ngisho noDavide umuntu ongowenhliziyo yakhe, wavuna zonke izinhlamvu azitshalayo, nawe uyokwenza futhi. Sonke ngamunye siyokwenza lokho, siyakwazi lokho. Kodwa wazikhukhumeza kakhulu impela enhliziyweni yakhe. Manje ngifuna ukukhuluma leli zwi kosomabhizinisi be-Full Gospel. Wazikhukhumeza kakhulu enhliziyweni yakhe waze wacabanga ukuthi wayengathatha indawo yomfundisi. Wazama ukuba ngumfundisi ayengakubizelwe ukuba nguye. Futhi ngicabanga ukuthi lokho kuyizikhathi eziningi ukuthi lapho ngezinye izikhathi ukuthi kulapho indoda kulezi zikhundla namaqembu osomabhizinisi bafika endawaneni ukuthi uNkulunkulu yababusisa ebhizinisini labo futhi abenze babe ngabaphumelelayo kanjalo njalo baze bafike endaweni baze bacabanga ukuthi bafanele bashumayele ivangeli futhi lokho akulungile. Lokho akulungile, nifanele njalo niyekele umfundisi enze lokho kushumayela. Ngoba njengoba u-Oral Roberts wake wathi, kulukhulu ngokwenele kugcina into icacile ngabefundisi kungasaphathwa ngendoda engabizelwe leso sikhundla. Niyabo, nifanele nibe nendoda lapho eyaziyo futhi agcotshelwe umsebenzi. Lokho kuyakufakazisa. Ukuthi yona sithola ukuthi le ndoda indoda enkulu, indoda elungileyo, indoda ehloniphekile. Kodwa yathatha umnikelo isitsha sokuthunqisela impepho yase ingena e-altare lenkosi ukushisa impepho phambi kwenkosi okungokwehlukaniselwe umpristi kuphela ukuba enze njalo. Kodwa yacabanga ngokuthi uNkulunkulu wayeyithanda kakhulu kangaka futhi wayekade ebe muhle kakhulu kuyo ukuthi yahamba yayokwenza lokho noma kanjani. Nomphristi wagijima emva kwayo wayesethi, awusigcotshelwe leso sikhundla. UNkulunkulu akavumi ukuthi noma ubani ufanele angene lapho, umlevi kuphela ohlwaniselwe leyo nkonzo. Awufanele neze ukwenze lokho. Ingaleyo ndlela izikhathi eziningi ukuthi okuyikho ngicabanga ukuthi okunezwe namhlanje ekudidekeni okukhulu leyo ndoda iyaphuma futhi izama ukuthatha izindawo angagcotshelwe ukuzenza. Ufika endawaneni lapho azama khona ukugcwalisa lesi sikhundla futhi awabizelwe leyo ndawo. Manje siyathola nakuba eyindoda elungileyo wabusiswa uNkulunkulu, kodwa uma uNkulunkulu ekubusisa hlala esigabeni uNkulunkulu akubizele kuso. Uma kuyinkosikazi yomuzi hlala uyinkosikazi yomuzi. Uma kusebhizinisini hlala kulelo bhizinisi ubonisa uNkulunkulu. Futhi noma ngabe yini uNkulunkulu akubizele kuyo makube yileyo, ngoba ufuna wena ukuba ube inkosikazi yomuzi yangempela ukubonisa ukuthonya kwakho phezu komunye umuntu oyothanda ukuba inkosikazi yomuzi. Uma ungusomabhizinisi okahle impilo yakho mayibe njalo ukuthi iyobonisa uJesu Kristu ebhizinisini lakho ngobuqotho nobumhlophe benhliziyo nangezinto ezisho okuthize ngempela. Ngoba ukhona obhekisisa impilo yakho, ukhona omthonyayo. UNkulunkulu uzofanele abe nenkosikazi yomuzi yangempela. UNkulunkulu uzofanele abe nobutshitshi bangempela esikoleni. UNkulunkulu uzofanele abe nomfundisi wangempela, somabhizinisi wangempela, umuntu ozombonisa. Ngoba lapho bayabona kuwe uKristu. Kunandaba ukuthi lonke izwe lizothini, lokho akuhlangene nangento eyodwa nawe noma nami. Sinomthwalo kuNkulunkulu ngezimpilo zethu nangasetho sethu noKristu. Manje sithola ukuthi ekuzameni kwayo ukuthatha indawo yomfundisi nomunye eyitshela ukuthi iphumile endaweni eyitshela ukuthi ayifanele yenze lokho, iphumile endaweni iba yintukuthelo. Yathukuthela kakhulu ubuso bayo baze bajika baba bomvu. Niyabo, sifanele sikwazi ukuma futhi sithathe ukuqondiswa. Abanye babo abaye kukwenza. Ungeke ngiye emihlanganweni futhi ngihlale emaholo futhi niyasukuma. Nabanye abantu bayangena futhi bahlale phansi okwemizuzwana nje. Uma nisho izwi elilodwa abangavumelani nalo, yahamba. Niyabo, indiza yenyuka. Awu ukuthi niyazi ukuthi kwenzekani kuHezekiya enza lokho noma noma uUziya njalo uNkulunkulu wamshaya ngochoko. Indoda yafa okhokweni lwayo okungumfanekiso wesono. Akamanga ukuba aqondiswe ngezwi. Futhi izikhathi eziningi namhlanje yinto efanayo. Bathi awu ihlelo lami likholwa lokhu futhi angikhathali. Yabo, thathani isikhathi ukuba lihlole izwi. UNkulunkulu akasoze ayehlulela izwe ngehlelo, uyolehlulela ngezwi lakhe. Lezwi lakhe linguKristu, noKristu uyizwi. Bayafana izolo namuhla naphakathi amaHebheru 13:8. Kodwa esikhundleni sokuzama ukuthatha ukuqondiswa, bandiza badedeleke, abakwazi ukulimela, bavele nje. Manje lokho yikho impela kwenziwe nguUziya, indoda elungileyo. Wena uthi awu lowo muntu wayeyi uUziya wayengumuntu olungileyo naye, umuntu okahle, indoda ebusiswe nguNkulunkulu. Kodwa kunandaba ukuthi kwakunjani, ufanele njalo ahlale endaweni yakhe. Ngoba uNkulunkulu umnika ithuba lokuba athonye abanye ngokuba yinkosi elungileyo, hhayi umpristi. Nezwi liyamenqabela ukuba eze lokho, ngakho wangena futhi wayezonikela. Futhi ngenkathi ebizelwa phansi, izwi lanikwa yena ukuthi wayengafanele ukwenza leyo nto, ukuthi uNkulunkulu wayembusisile ebhizinisini lakhe, futhi noma ngabe kwakuyini, kodwa ukuba angazami ukuthatha le ndawo yomphristi. Wayephumile ezwini, awu wayezokwenza noma kanjani, akunandaba ukuthi ubani wayetheni. Manje leso akusiso yini isimo sokuziphatha zabantu abaningi kakhulu namhlanje na? Ngeke bakuthathe ukuqondisa kwezwi. Futhi ngaleso sizathu sizithola sesithandeleke emkhandlweni wamabandla omkhulu lapha, singazi ukuthi siyaphi, sibheke ngasezweni. Amashumi ezinkulungwane zamalunga anezelwa minyaka yonke, futhi asisiboni isandla sikaNkulunkulu nomaphi sinyakaza. Afile ayiwe ngegama khona nje impela iBhayibheli elathi bayokwenza unyaka webandla laseLaodikeya elisivivi elikhwifwe emlonyeni kaNkulunkulu, uKristu engaphandle ezama ukungena nebandla ngaphakathi. Ngeke limvumele angene, kubeka isithombe sanamhlanje impela. Ngoba indoda ayiqondi ukuthi isikhundla sawo sivele ezweni, izwi likaNkulunkulu. Futhi uUziya wayefanele akulalele lokho. Manje khumbulani, simbize namhlanje ngokuthi umKristu, uNkulunkulu ambusisile. Wayengesiyo nje indoda ejwayelekile. Wayeyindoda eyayibusisiwe nguNkulunkulu, kodwa wayengafuni kumele ukuqondiswa. Akunandaba ukuthi izwi lalithe kwakunjalo, wayengafuni ukuqonda lokho, ngoba wazizwe phephe ngokwenele ukuthi uNkulunkulu wayezomyeka azedlulele nenye into. Futhi yileyo indaba ngabantu bakithi namhlanje emhlabeni jikelele, ukuthi bacabanga ukuthi uNkulunkulu uzobayeka bazedlulele nento ephambene naleli zwi. Akasoze akwenza. Sifanele sibuyele ekuqondisweni, futhi simele ukuqondiswa ngezwi. Futhi ngenxa yokuzidla kwakhe indlela enza ngayo, akakunakanga okwakuzoshiwo yilo mfundisi. Wayezokwenza lokho ayefuna ukukwenza. Cabangani nje manje, ake nikumise nje lokho engqondweni yenu umzuzu. Umntwana angabhekana kanjani nobaba nomama omesabayo uNkulunkulu? Itshitshi lingake libubuke kanjani ubuso bukamama omdala omesabayo uNkulunkulu, nezinwele zakhe seziba mpunga, bese ethi kuleli tshitshi, sithandwa, umama okukhulise ngokwehlukile. Futhi uyabona emumva kusukela phansi empilweni okwenzelwe umama. Ungakwenzi lokho, bese uba ngosidlayo, bese uthi thatha inkolo yakho futhi uhambe, ngizokwenza engifuna ukukwenza. Yini umphumela walelo tshitshi? Kwenzekani kuwona? Sekuphelile, alahlekile ngokomoya nesimilo, izikhathi eziningi ngokwenyama nangokwengqondo. Asenqunywe ngokuphelele esihawini. Awu manje-ke leyo bekungaba yinto esabekayo ebhungweni noma itshitshi. Manje-ke cabanga ngowesilisa noma owesifazane phansi enkonzweni noma umKristu ozibiza umntwana kaNkulunkulu bese buka umyalo kaNkulunkulu futhi bafulathele futhi bathi ihlelo lami alilikholwa ngaleyo ndlela. Sidinga amaKristu anokuthonya okukhulu, athonywe yizwi kaNkulunkulu. Abesilisa noma besifazane ngokuba nokuthonya ebandleni elikhethiwe okwezinsuku zokugcina yilokho esikufunayo. Kulunkulu siphe khona futhi bayoba lapho bazoba khona. Sithola ukuthi uUziya ngenxa yokuzidla kwakhe washawa ngoqhoko. Akazange asinde. Akazange asinde, wadingeka azehlukanise nobukhona bukaNkulunkulu futhi wafela endlini yabanoqhoko. Oh, lo mugqa othonisayo. Lo muqa lapho abesilisa nabesifazane bengawela khona kalula. Lo muqa ibhungu noma itshitshi bengawela khona phakathi ngokwahlulelwa nesihawu. Sonke muqa usomabhizinisi angawela kuwo. Noma imuphi wethu angawela kuwo phakathi kokulungile nokungalungile. Futhi khumbulani, iyezi likaNkulunkulu lihlala njalo liyinto eqinisileyo. Onke amazwi omuntu mawabe amanga kodwa awami abe yiqiniso, kwasho uNkulunkulu. Manje washaywa. Uthi ngenkathi Isaya osemncane ebona lokhu, waba isifundo esinjani nje esaba kuye ngaleyo nkathi. Ukubona lokho indoda ephuma endaweni yayo, abasha nabadala, lo ophuma endaweni yakhe ufanele ahlupheke ngemiphumela. Kungenandaba ukuthi uNkulunkulu wayembusise kanganani, wayesalokhu ehlupheka ngemphumela. Manje uIsaya wafunda ngalokhu isifundo esikhulu, ini? Ukuthi uNkulunkulu ugunyaza umuntu wakhe endaweni yakhe. Umuntu angeke akugunyaze wena uqobo endaweni. uNkulunkulu ufanele agunyaze indawo yakho. Ungakukhohlwa lokho. uNkulunkulu ugunyaza wena endaweni yakho futhi fanele anga neze zami ukuthatha indawo yomunye. Ungazami ukuba yinto ongesiyo. Njengo-Congressman Upshaw wake wathi, lo owaphiliswa emhlanganweni nenkosi yangibonisa umbono phezu kwakhe lapho e-California. Wayekade eyisishoshi iminyaka engamashumi ayisithupha nesithupha futhi waphiliswa khona manjalo ngomusa omningi kaNkulunkulu. Walahla izinduku zakhe zokugugela nesihlalo sakhe esidala nezinto. Wayekhona lapho eShreveport, ngiyacabanga futhi efakaza. Wayevame ukuba nalesi sisho, wayengusigele ngiyakholwa noma ukuthize iminyaka eminingi nendoda engukhongolose yaseGeorgia, futhi wayengumele ibandla le-Baptist lomkhandlu wama-Baptist angaseningizimu. Kwase kuthi-ke wahamba futhi wayengenele ukuba ngumongameli ngetikiti elomile futhi wehlulwa ngenxa yesimo sakhe. Futhi ngalowo busuku ngezwa neze ngisho ngendoda neze. UDokotela Roy Davis lo owabeka izandla phezu kwami ukuba angijobele ibandla le-Missionary Baptist wamthumela kimi. Futhi ngenkathi engena emhlanganweni umoya ongcwele lapho nezinkulungwane zabantu zihlezi, wambiza ngegama futhi wamtshela ukuthi wayeyini, futhi wamtshela ukuthi inkosi yayimphilisile. Futhi ufika emsamo ngaphandle kwezinduku zokugugela, ngaphandle kwezitathulo ezifakwe insimbi, ngaphandle kwalutho. Wagoba eseneminyaka engamashumi ayisikhombisa nento kudala, wayesethinta izinzwane zakhe emuva naphambili esinde ngokuphelele. Futhi wayengcweti yokukhuluma futhi wayengumuntu omkhulu. Akwenza nakhu okwakuyisisho sakhe, ungeke waba yinto ongesiyo. Lokho kuzokala sengathi kusho yimi lokho, hhayi indoda kakhongolose. Kodwa lokho nje kwakuyi wayengowaseningizimu futhi wayethi ukusebenzisa isisho sakhe ngoba wayeyindoda eyayizama futhi wayengukuthonya okukhulu kubantu nendoda emesabayo uNkulunkulu futhi wafa ngendlela efanayo eminyakeni eminingi kamuva. Ngenkathi ema ezitebhisini zehlala mungameli emhlanganweni kaBilly Graham futhi ethi ngencike engalweni engunaphakade phambi kwabantu abavela emhlabeni jikelele. Manje niyayibona uNkulunkulu ugunyaza umuntu wakhe futhi ungeke wathatha indawo yomunye. Uma uwenza uveza kuphela ukuzifanisa kwenyama futhi kuzoshaywa. Yabo. Ungeke wakwenza. UNkulunkulu ukugunyaza endaweni yakho. UIsaya ubone lokhu ukuthi wayengenakubeka ithemba lakhe kunoma yimuphi umuntu. Nango umuntu oyemkhulu kunabo bonke lapho wayesemhlabeni ngaleso sikhathi. Inkosi eyayinalo lonke izwe libonga. Kodwa ngoba yaphuma endaweni yayo, UIsaya ubonileke ukuthi wayengenakwethembela kunoma yiphi ingalo yenyama futhi kwaqhubela uprofeti tempelini ukukhuleka.
Oh God.
Oh Nkulunkulu, uma ibandla, uma abantu abazibiza ngamaKristu, kuphela bebengakubona lokhu namhlanje futhi baqhubele ealtare down down ukuba bakhuleke. Ngeke kwaba into ongesiyo. Manje ke sithola ethempelini ngenkathi esemkhulekweni engumprofeti ukwenziwa kwakhe kwakungukuba abone imibono. Wazalwa ngaleyo ndlela kusobala engumprofeti futhi wayedinga ukuthinta ukuvela kuNkulunkulu futhi uNkulunkulu wayemgcwabele ukuba ngumprofeti. Nombono ethempelini wabona inkosi yangempela embonweni. Ubone uNkulunkulu ephakeme phezulu ngaphezu kwawo onke amazulu. Nomsila wengubo yakhe omkhulu wagcwalisa umhlaba namazulu nezibhakabhaka. Wabona isibonelo sangempela. Kamanye amazwi uNkulunkulu wathi, "Buka ngapha, ngiyisibonelo sakho." Futhi kubabe singenza lokho kuphela enkonzweni yethu uQobo ngikhuluma nabefundisi nosimabhizinisi amabhungu namatshitshi. Abefundisi kubabe singenza lokho kuphela ngingathanda kuba nguBilly Graham. Ngifisa sengathi nganginemfundo nokwazi ukuthi kanjani ukuhlanganisa into ndawonye njengoba uBilly Graham enayo. Kodwa ngeke ngaba nguBilly Graham, kodwa uBilly Graham angebe yimi naye nyabo. Thina ngamunye silindawo yethu kuKristu. Nokuzama ukuzifanisa noBilly Graham bekungaba kuphela yinto efanayo neyenziwa nguUziya. Bekungaphumela kuphela ngendlela efanayo yehlekelele. Yiba nje yilokho yikho lokho uNkulunkulu akwenze waba yikho. Manje uIsaya wayengumprofeti ngakho wehlela ethempelini wayesebona isibonelo sangempela uNkulunkulu. Kaphelana amaserafa sezulwini lapho endiza ethempelini. Manje serafi yigama elinamandla futhi akusiyo ingelosi kodwa eliyikho lingumshisi wemihlatshelo. Liphathelene nokubuyisana ngoba linikela ngomhlatshelo ukwenza indlela yesoni esiphendukile size esihlalweni somusa. Isikhundla esinjepho singaphezu kwesengelosi, likhulu kunengelosi. Ukuba izingelosi zima emuva kodwa serafi liya phambili nomnikelo ebukhonweni bukaNkulunkulu ngqo. Umshisi umnikeli womkhuleko owenziwe, umshisi womhlatshelo. Futhi nakhu lapho ayekhona edabula ethempelini ememeza, ingcwele, ingcwele, ingcwele iNkosi uNkulunkulu Somandla. Kucabangeni nje ethempelini phambi kwalomprofeti osemncane, inhliziyo yakhe yephuka. Inkosi yakhe yayizame ukugcwalisa indawo yakhe ngokuzama ukuthatha indawo yomfundisi futhi yayihlulwe nguNkulunkulu ngokuphelele futhi yashaya ngoqoko nesibonelo sakhe ayekade ebukela kuso umuntu. Ungalokothi uthembele komunye umuntu. Angikathali ukuthi ubani. Uma engumuntu engcwele, uma engolungileyo, ayikho into enjalo. Ake ngikuqondise lokho. Awukho umuntu engcwele. Awukho bandla elingcwele. Ayikho into enjalo. NguNkulunkulu engcwele. Hayi umuntu engcwele, ngumoya ongcwele. UPetru wake wabhekisela entabeni engcwele, entabeni yokuphenduka. Esinye isimo awungasiyo intaba engcwele, awunguNkulunkulu engcwele owahlangana nabo kule ntaba. Akusilo ibandla elingcwele, nguNkulunkulu engcwele kulelo bandla. Akusuye umuntu ongcwele kodwa umoya engcwele usebenza kulowo muntu. Umuntu ohluleka uyisehluleki kwasekuqaleni nje noma ubani. Yena impela umuntu omkhulu kunabo bonke uyawa. Ungalokothi ubeke ithemba lakho nokwakho ukwenza omunye umuntu abe isibonelo sakho. Uwe kuNkulunkulu uKristu uyisibonelo sakho. Kulisithola ukuthi wayeseyisusile ingqondo yakhe manje kuUziya. Inkosi ayeyithanda kahle kangaka wayesebuka phezulu wayesebona ayefanele akuqonde ukuba umprofeti. Ukuthi uNkulunkulu ufuna uNkulunkulu yedwa ubuse ezimpilweni zabantu nasebandleni lakhe. Kule siyamqaphela manje ukuthi kwenzekani. Sithola la maserafe ayenamaphiko ayisithupha. Amabili phezu kobuso bawo namabili phezu kwezinyawo zawo namabili ayendiza ngawo ejabule ethempelini ememeza ingcwele 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 inkosi uNkulunkulu uSomandla ingcwele 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 inkosi uNkulunkulu uSomandla amemeza ubusuku nemini ngoba asebukhoneni bukaNkulunkulu. Niyabona ukuthi uNkulunkulu wayethini uIsaya ukuba abone ubungcwele ubumhlophe bukaNkulunkulu nenhlonipho yokuzithoba esifanele siyenze ebukhoneni bakhe. Ake sihlole lo mbono imizuzwana embalwa nje singakavali. Ngasinye selezi zidalwa sinamaphiko ayisithupha. Siyaqaphela, sizothatha la maphiko kuqala. Ngamabili lamboza ubuso balo. Lakwenzelani lokho na? Icabangeni, ngisho namaserafi angcwele ebukhoneni bukaNkulunkulu adingeka amboze ubuso bawo obungcwele ukuba ame ebukhoneni bakhe. Ayengazange asazi sono, engazange one awoni, ayikho indlela yokuba wona one, kepha nokho ebukhoneni bukaNkulunkulu amboze ubuso bawo obungcwele. Bese kuthi-ke thina esisazofa esinesono, umuntu onakele siyozama ukufaka into ethize bese senezela ezwini lakhe nasenhlosweni yakhe bese khipha isigwebo phezu kwabanye babo abazama ukulandela inkosi ethe akwenziwe. Awukho ukuhlonishwa kwezwi lakhe. Ngiyazi izwi lithi liyakusho lokho, kodwa nifanele nizalwe ngokusho, kodwa ngiyanitshela ukuthi ngicabangani. Alinamcabango ofikayo, uNkulunkulu ukhulumile nalokho kuyacazulula. UPhethu wathi ngosuku lwePentekoste isithembiso ngeseni sabantwana benu nesabo okude bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza. Sasiyini isithembiso sani na? Umoya ongcwele owathululwayo. Yini eyethusa abantu na? Ngoba babezo bekhuluma ngezilwimi ababengazazi futhi babebhadazela njengomuntu odakiwe phansi kokuthonya kukamoya ongcwele. Futhi babe bhuqa behlekisa. Wayesethu Phethu isithembiso ngeseni ngenkathi befuna ukuphenduka nesabo okude bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza. Abangaki na? Bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyalokhu ibabiza. Manje ibandla lingahle likubize. Unembeza wakho ungahle ukubize. Kodwa na uNkulunkulu ekubiza uyazi ukuthi igqokiswa kanjani inceki yakhe. Nendoda eyisoni efundiswe kakhulu, efundile abanokuthonya emahlelweni abo, nime nifake isivatho sehlelo kuthi nizame ukujovela into ethize nalelo elimsulwa izwi elingayiqutshwe nalutho. Kumulani izwi linguNkulunkulu. Futhi uma iserafi elalingazisono ladingeka limboze ubuso balo ukuba lime ebukhoneni bukaNkulunkulu, sizobonakala kanjani ngalolo suku? Uma sime ebukhoneni bezwi lakhe, isinyayelwa futhi iqinisekisiwe ngomoya ongcwele, futhi sibe sisasuka sihambe futhi sithi lingukufunda umqondo noma liyinto efana naleyo na. Kwenzekani kule nkosi indoda enkulu ikholwa, indoda ebusisiwe nguNkulunkulu na? Yashaywa ngochoko okungumfanekiso wesono ukungakholwa. Ukukhambi laso kuphela uKristu. Futhi wafela kuleso simo esifanayo. Manje abantu abanenhlonipho yokuzithoba kuye. Kungani abantu bengamhloniphi ngokuzithoba uNkulunkulu na? Uhloniphe uzithobo yayiqondene noNkulunkulu kuphela. Kukhulunywa ngayo kabili kulo lonke iBhayibheli, zombili izikhathi ziqondene noNkulunkulu. Qaphelani, isizathu bengakwenzi yingoba abanelisekile ngokugcwele ukuthi nguNkulunkulu, abanelisekile ngokugcwele. Kanjalo no-Uziya wayengenelisekile ngokugcwele ukuthi uNkulunkulu wayeligcina wayeligcina lonke izwi, ngoba uNkulunkulu wayembusisile wacabanga lokho kuyangenelisa. Uma nginesibusiso esivela uNkulunkulu, ngingenza noma yini engifuna ukuyenza. Ungeke wakwenza, ungeke wakwenza. Wena Bhungu Tshitshi, ungeke wakwenza. Akunandaba ukuthi uthandwa kangakanani abantu, ukuthi uyintombazane ekahle kanjani, umfana okahle, umdansi omuhle, ukuthi isikole sonke sikuthokozela kanjani. Wena uwine umfundaze wakho, lokho konke kulungile, akukho okumelene nalokho. Lokho kuhle, kodwa ungacabanga ukuthi ungagcoba ezweni likaNkulunkulu bese uzedlulela nakho. Ningacabanga nina befundisi ukuthi ningakwenza futhi nizedlulele nakho. Awukho namunye wethu ozokwenza. Nina makhosikazi emizi noma nina bosomabhizinisi, sonke sizophendula kuNkulunkulu ngezwi lakhe. U-Isaya wayefunda lokhu. Abanawo unembezo obukhona bakhe. Ukuthi kungasikhokhela kanjani namhlanje ukulalela lokho kwashiwo nguDavide wathi, inkosi njalo iphambi kwami. Wabopha imiyalo yakhe phezu kwezinsika zomnyango nensika yombhede wayeseyibeka phezulu ndawo zonke. Waze wayibophela ngisho nasenhliziyweni yakhe, wazimisela enhliziyweni yakhe ukuthi wayengeke one kuNkulunkulu. Wahlala njalo njalo nezwi phambi kwakhe. Ngingayisho sizathu athi angiyikuzanyazanyiswa, ngoba yonke into ayenzile wayenezwi phambi kwakhe. Futhi yilokho esifanele sikwenze njalo, ukugunyaza kukaNkulunkulu. Manje lambozo ubuso balo, ngoba uNkulunkulu ungcwele wonke, futhi lalimemeza ingcwele, ingcwele, ingcwele. Manje asithathe okwesibili, lalineze mbozo ezimbili zamaphiko phezu kwezinyawo zalo. Uchaza ukuthini lokho na? Ukuthobeka ebukhoneni bakhe. Leyo yinto elikhoni kumuntu onesikhundla. Leyo yinto elikhoni etshitshini elihle. Leyo yinto elikhoni ebhungweni elithandwa ngabantu esikoleni, ingcweti kwi-baseball. Oh, mfo omusha, uNkulunkulu angakusebenzisa kanjani uma nje uzomvumela akwenze? Ntombi, wena osesekubukekeni ukuba indlovukazi encane enhle ebukekayo uNkulunkulu akupha yona, awukusebenzisi ngani lokho kuthonya embusweni kaNkulunkulu? Kulokho uNkulunkulu akunikelela khona lobo bumsulwa bobufazane. Busebenzise ngaleyo ndlela ubuphezelekile ukuthi uphume kahleke. Kodwa noma yiphi enye indlela ufanele wehluleke, uyabo, uzoba isehluleki uqobo. uNkulunkulu wakwenza, futhi akekho omunye ongathatha indawo yakho, akekho ongagcwalisa leyo ndawo, ufanele ube ngaleyo ndlela. Manje ezithobe ebukhoneni bakhe, lamaserafi ezithoba ebukhoneni bakhe, njengoMose, ngenkathi uMose emkhulu, indoda enobuhlakani. Siyaqonda ukuthi wayekwazi ukufundisa abaseGibhithe ukuhlakanipha, isayense nokuhlakanipha okukhulu kwaseGibhithe. Asikaze sinintisane nakho namanje esayenseni yethu. Asizakhi izivivane niyazi kulezi nsuku zamanje. Besingeke sabeka esisodwa njengoba sinjalo kuyimaphakathi nendawo yomhlaba, lapho akunandaba ukuthi ilanga likuphi, awukho thunzi ngakuso. Futhi besingeke sakhe amakhanda amakhulu angabhubesi aqoshwe ngetshe noma eziningi ngalezo zinto. Futhi kanjalo besingeke senza isidumbu esomisiwe ukuze silondolozwe namhlanje, ebesingamenza abukeke engowemvelo emva kwezinkulungwane zeminyaka. Amahora ambalwa yilawo kuphela angagcina isidumbu. Babenoketshezi ngaleyo nkathi ababekwazi ukusigqumisa ngazo, thina esingazi lutho ngalo. Umbala ongawulahli ngisho umbala wawo. Obuningi bobungcweti ababenabo nesayense esingenayo. Lalelani bantu abasha, nakhe edolobheni lekholeji lapha, noma idolobha lapha, futhi ngakhe edolobheni le-university. Nesayensi lungile inqobo nje uma ingaphumi ezweni likaNkulunkulu. Kodwa ngifuna ukwazi, isayense ingeke yaninika ukuphila. Isayense ingantshela ukuthi lokho kukanjani futhi futhi enye into isayense izofanele njalo ithathe emuva ngokwejwayelekile abakushoyo ukuba kufakazelwe isayense. Niyazi ngibonile nje ngolunye usuku uprofesa wesayense ekhuluma ukuthi manje ukuthi bafakazisile ukuthi lamathambo abahambayo futhi bathi liyiminyaka eyizigidi eziyikhulu ubudala. Eminyakeni emibili edlule bathola ukuthi ngamanzi anosawoti ithambo elalibekwe kuwo. Akukho lutho, akukho ndawo kuyisayense kumbe noma yini engathi umhlaba ungaphezu kweminyaka eyizinkulungwane eziyisithupha ubudala nabo. Inhlanganisela yegesi nezinto emanzini yonakalisa ithambo ngaleyo ndlela obekungabeka kulenze libukeke sengathi lalineminyaka eyisigidi ubudala, kodwa alinjalo. Kodwa ngicabanga ukuthi bebengakukhangisa lokho na cha umnumzane bangeke bakuhoxisa abakushilo. Kodwa nathi iBhayibheli mfowethu dadewethu nomfowethu notadewethu oyibhungu netshithi ukuthi uNkulunkulu akakuhoxisi neze akushilo ngoba kuyiqiniso, iqiniso njalo, uqinisile njalo. Nxa uNkulunkulu asho noma yini lokho kuchaza yona. Kanti ngikhuluma amathizane nje emhlanganweni nomfo wathi wahlangana nami ngaphandle wathi uxebula isihlahla esingesiso mfo. Wathi uthe umhlaba lapha iminyaka ezinkulungwane eziyisithupha ubudala. Ngathi uhlele umhlaba lukahle iminyaka ezinkulungwane eziyisithupha. Wathi buka, wathi iBhayibheli lasho ukuthi uNkulunkulu wadala amazulu nomhlaba ngezinsuku eziyisithupha. Ngathi akakwenzanga lokho. UGenesis oqala wathi qaleni uNkulunkulu wadala amazulu nomhlaba isikhathi. Ukuthi ukwenze isikhathi esingakanani angazi, akekho omunye owaziyo. UNkulunkulu wakwenza lokho leso isikhathi lokho ngokuphela komusho. Futhi ngenkathi eqala ukusebenzisa umhlaba wawuyihlane futhi elingenalutho futhi amanzi ayephezu kodwa nomoya kaNkulunkulu wahamba phezu kwamanzi. Kodwa kuGenesis oqala kwathi uNkulunkulu wadala amazi nomhlaba ekuqaleni lokho kuphela. Ngakubisayo ngakho ngiyakukholwa nje yilokho kuphela. UNkulunkulu wawudala kusiyomsebenzi wami ukwazi. Ngiyajabula ukuthi wakwenza futhi ake ngihlale lapha isikhashana. Unawo umusa lapho ohlala khona kulunga. Ithemba lami lakhelwe ndawo kunegazi likaJesu elinokulunga. Akukho sibukholo ihlela kukho sibonelo somuntu ngifuna uKristu futhi yena yedwa. Yilokho esifanele sibe nako. Ukuzithoba uMose indoda eyihlakaniphi kodwa ebukhoneni baleso sihlahla esivuthayo wakhumula ezicathulo zakhe wayesemhlabathini ongcwele. Wazithoba ukuthobeka. Kwakuyilokho ukwemboza ezinyawo ukuthobeka. Bukani uPawulu isifundiso esihlakaniphi esikhulu. Wafundisa phansi kwaGamaliyeli omunye wothisha bamaHebheru abakhulu kunabo bonke bosuku lwakhe. Ohlakaniphile, isihlakaniphi isiqu sasekholeji futhi wayecabanga ukuthi wayazi konke. Nalezi zigejane zabantu esasiqhubeka zazingelutho kodwa abantu abayezinhlanya, abahlanyayo. Futhi wayeneziyalo ezivele kumphristi wakhe omkhulu ukuba ethe futhi futhi ababophe bonke ezansi eDamaseko. Futhi ngolunye usuku emgwaqeni ezansi ungene kukholeni balowo owakhuluma kuMose esihlahleni esivuthayo insika yomlilo. Wenzani uPawulu uSawulu njalo na kwaba ngobuso bakhe ngokuthobeka. Ngezinyawo zakhe ngobuso bakhe ngokuthobeka. Wenza uJohane uMbhaphathizi umuntu uJesu wathi wayengakaze abe khona umuntu ozelwe ngowesifazane onjengaye noma oyengaqhathaniseka naye kwaze kwaba leso sikhathi na. Lo mprofethi omkhulu egcotshwe nguNkulunkulu ngaphambi kokusekelwa kwezwe wakhulunywa ngaye iminyaka engamakhulu ayishumi nambili nesikhombisa ngaphambi kokuba aze afike noma iminyaka engamakhulu ayisikhombisa neyishumi nambili njalo ngaphambi kokuba afike emhlabeni ngomprofethi uIsaya lapho. Wenzani ngenkathi ebona umuntu eza ehla ephuma ezethamelini? Wayesebuka phezulu ngaphezulu, wayesebona umlilo wehla uvele ezulwini ngesimo sejuba na? Wamemeza, yimi engiswele ukubhaphathizwa nguwe. Ngimele nginciphe mina, umele akhule yena. UNkulunkulu angebe nababili emhlabeni ngesikhathi esifanayo. Munye kuphela onomlayezo niyazi. Ngimele nginciphe mina uyisithunywa kade ngikhona kuze kube yilesi sikhathi manje uthatha indawo yami. Njengo Elisha, ngenkathi u-Elija enyuka futhi waphosa ingubo yakhe emuva ku-Elisha, inkonzo yakhe yase iphelile, u-Elisha ufanele athathe lapho eshiye khona. Umele akhule yena, ngimele nginciphe mina, uJohane uMbhaphathizi. Yiba nonembeze ngobuncane bakho. Awulutho, awulutho. Ngingathanda kanjani ukuhlala kulokho imizuzu embalwa, kodwa awulutho. Ake ngilokhu kuzwakala kungcolisa okungcwele futhi kuzwakala kuhlaza. Futhi angicabangi ukuthi ipulpiti linoma yiphi indawo yanoma yimuphi umfundisi ukuba axoxe amahlaya. Sekuba ngokuxoxa amahlaya ukuqhubeka ubukhazikhazi be-Hollywood manje. Ileyo indaba i-Hollywood nge-television isidle ipulpiti. Abesifazane bakithi ukhothamele unkulunkulukazi we-fashion yase-Hollywood kudala. Bese kuthi-ke ipulpiti yangena e-Hollywood ngabaculi kanjalo njalo amadoda anamathalente. Oh, uDeveli uyindoda enokuhlakanipha kobuqili okunjani pho? Ngeke waxuba amafutha namanzi. Ngeke kuxubane. Qaphelani ukuthonya okukhulu abantu abangakunika abanye futhi enikwenzayo ungukuthonya. Uma ufuna ukuthola ukuthi umkhulu kangakanani, beka umunwe wakho phansi echibini lamanzi noma ibhakade lamanzi. Bese-ke ukhipha umunwe wakho bese uzama ukuthola ukuthi ubekephi umunwe wakho. Awulutho. UNkulunkulu angenza ngaphandle kwakho. Angenza ngaphandle kwami, kodwa thina ngeke senze ngaphandle kwakhe. Sizofanele sibe naye ukuba uphila futhi yena yedwa. Hayi ukuthi ukwazi incwadi yakhe, akusikho ukwazi lokhu noma ukwazi lokho noma ukwazi isivumo kholo, kodwa ukwazi yena kungukuphila. Umazi njengomuntu uKristu kuwe, izwi lenziwe inyama kuwe, lokho ukwazi yena. Ngenkathi yena wena naye niba munye, njengoba ngishilo izolo ebusuku ophaweni olukhulu, uzofanele angene kuwe. Wena uNkulunkulu nomuntu bafanele beze babe munye. Unembeza wakho kuncane bakho. Manje sengivala, ngingahle ngisebenzise amanye amaphiko amabili okwesithathu. Lalikwazi ukundiza ngalawo amanye amaphiko amabili. Bekisisani ubuso obumbozwe ngobungcwele bukaNkulunkulu nasehloniphweni yokuzithoba. Izinyawo zalo zimbozwe ngokuthobeka nangamaphiko amabili, lakwazi ukuzifaka emnyakazweni ukuba linyakaze. UNkulunkulu wayekhombisa umprofeti wakhe ukuthi ingeke elungisele ifanele ukuba njani. Yeka ukubuka uUziya. Nasi isibonelo sakho engisithume phambi kwakho. Boza ubuso bakho ngenhlonipho yokuzithoba. Boza izinyawo zakho ngokuthobeka bese uya emnyakazweni. Oh, isibonelo esinjepho. Wayebuke ku-Uziya isikhathi eside kakhulu, kuthi wakubona kwehluleka. Manje uNkulunkulu umtshela ukuthi akenzeni, emkhombisa inceku elungele. Wangena emnyakazweni. Njengowesifazane emthonjeni wangena emnyakazweni masinyane nje emva kokuba uJesu esemtshele ukuthi wayenamadoda ayisihlanu. Lowo wesifazane wayekade ebheke into enjalo ukuba yenzeke iminyaka engamakhulu amane kungekho umprofethi. Futhi khona manjalo uyenyuka ukuyokha amanzi ngokunyukusa kungabhekiwe, futhi lapho wadibana nento ethize yangempela. UNkulunkulu uzombeka phambi kwethu ndawo ndawo ngesinye isikhathi ngokungabhekiwe. Ngithemba ukuthi uyakwenza kulokhu kusa. Wakwenza kuye ngenkathi wayengakubhekile. Futhi ngenkathi emtshela sifazane ngiphuzise, futhi waxoxa naye ngamanzi, futhi wayengenalutho lokukha ngalo. Futhi wamazisa ukuthi wayenamanzi ukuthi ayengenakuza lapho ukuzowakha. Bese kuthi-ke bahamba ukuyokhuluma ngalapho lokho amalungelo ezenkolo elaliyikho. Bathi, obaba bethu bakhuleka kule ntaba, wena uthi eJerusalema. Futhi uJesu emva kwesikhashana wayeyini na? Wayeyizwi. UJohane ongcwele uqala ekuqaleni wayekhona ulizwi, ulizwi wayekuNkulunkulu, ulizwi wayenguNkulunkulu. NgamaHebheru isahluko sesine kwathi izwi kaNkulunkulu liphilile kakhulu, linamandla kakhulu kunenkemba esikaDavide zombili lisika
alitotosi nje futhi limbambathe liyasika okuzayo nokuhambayo yabo lisika kuyofika emkantsheni wethambo futhi lahlulela imicabango nezizindlo zenhliziyo lelo izwi izwi lenziwe inyama futhi nanti lalilapha wenzani na wababuka futhi wayekwazi ukubona imicabango yabo ngoba wayeyilelozwi nezwi elingaguqulekiyo futhi salokhu efana akaguquki manje qaphelani kulelizwi elingaguqulekiyo wabuka ngqo ebusweni bowesifazane futhi nangu wayemi njengoba besingambiza namhlanje ngokuthi owesifazane wegama elibi isifebe esisemgwaqeni noma okuthize mhlawumbe umntwana wayekade eqoshelwe emgwaqeni futhi wadedelwa abazali bakhe ahambe nabaningi babo namhlanje kodwa nangu lapha ayekhona lo othandekayo omuhle osemncane mhlawumbe itshitshi mhlawumbe elapha onyakeni weshumi nesishiyagalombili wayeyobe esephumile esikoleni esiphakeme futhi lapha wayethathe umgwaqo ongalungile nezimilo zokuziphatha kwempilo yakhe kwakubolile futhi wayengenalutho ayengabambelela kulo namanje intombazane enhle futhi uyenyuka ukuba ayokha amanzi futhi ugijimela endodeni lapho eyakhuluma kuye wayesethi kunokwehlukana lapha awufanele ukhulume kimi lapha umHebheru nami ngingowesifazane wasesamariya futhi empeleni buka ukuthi ngingubani ukhulumelani kimi na ufunani na niyabo injongo yakhe yayingalungile futhi izikhathi eziningi kuba-ke lo wesifazane wayephose phansi imbiza yamanzi wayesesuka ehamba nangabanye abantu basukuma bese bephuma emhlanganweni ngaphambi kokuba bazi nani yabo ngabe akubanga neze ngaleyo ndlela kodwa kwakukhona enye into ethize kuleyo mbewu emiselwe ngaphambili ukuthi kwakukhona into ethize eyayithathana kulo muntu ngakho wakhuluma naye kwenzekani na wamtshela izinto abezenzile futhi ngenkathi enza lokho wamtshela izinto wayesethi-ke nkosi ngiyabona ukuthi ngumprofethi wena awungazi kungani azi ukuthi wayengumprofethi na ngoba izwi lalize kuye ibhayibheli lathi uma ekhona phakathi kwenu ongowomoya noma umprofethi mina inkosi ngiyakuzibonakalisa kuye futhi uma akushoyo kuyiqiniso khona-ke mzweni ngokuba ungomele mina uyizwi lami elibonakalisiweyo wayesethi nkosi ngamanye amazwi kale sekuyiminyaka engamakhulu amane esingenayo umprofethi futhi ngiyabona ukuthi ngumprofethi wena manje asinambhalo oshoyo ukuthi sifanele sithole umprofethi manje ngaphandle kukamesiya siyazi umesiya uyeza nalokhu okuyisibonakalisi komprofethi siyazi uyeza futhi uyakwenza lezi zinto nojesu-ke ukwenelisa okukhulu kwafika wathi nginguye amen ini masinya hhayi ugqoma bese ubaleka angisho ukukulalela wambuza ubuso bakhe ngiyavuma ukuthi angilungile wacela ngokuzithoba nginikele amanzi inkosi ukuba ngingezi ukuzokha lapha niyayibona yena indlela uNkulunkulu agqokisa ngayo abantu bakhe na manje ini selungele khona-ke kuyambulwa kuye longumesiya futhi masinya angene emnyakazweni umvimbe ngawungeke kukwenze nawe uyayongena emzini wayesethi uzani bona umuntu ongitshele izinto engizenzileyo kade zifuna umesiya futhi nango nebhayibheli liyasho ukuthi abantu balowo muzi bakholwa ngenxa yobufakazi bowesifazane wayenento ethize eyayiyiyo ngempela ayengayiveza obala ukuthonya kwakhe emva kokuhlangana nojesu kristu nokubuyisa imiphumela eqondile ukuthi ibhayibheli lakhe ayekade elifundisiwe lamtshela ukuthi umesiya wayeyokwenza wabenelisa abantu ukuthi lo wawungumesiya iminyaka ngamakhulu amane babengakaze babe nento enjengakho futhi nangumuntu futhi bufakazi bakhe nokho isifebe babe nelisa o nenekazi eliselincane ungahle ungaluphili lolo hlobo lwempilo kodwa ukuba kuphela ungahlangana nalona engikhuluma ngaye uyoba yini ukuthonya kwakho koza kwenu basesikoleni insizwa njengoSawulo efundile esimathi okukhulu ukuthonya ayeyikho kuwo wonke umhlaba wamaKristu. Wathonywa njengomphostoli kwabezizwe ngenkathi ehlangana noJesu esensikeni yomlilo lolosuku, azi ukuthi lo kwakunguNkulunkulu ofanayo owakhipha abantu bakhe bakwa-Israyeli baphuma eGibhithe. U-Israyeli waphuma eGibhithe ukuba beningahlangana nalo nkulunkulu ofanayo. Lela iBhayibheli libonakalisiwe lifakazisa ukuthi unguNkulunkulu ukuqinisekiswa kwakhe emhlabeni ngqo manje, ukuthi izwi lakhe liyaziswa ukuba nguyena izolo namuhla naphakade. Kuthonya kunjepho oyoba yikho ebandleni lakho emphakathini wakini kuwo wonke umuntu oxhumana naye. Wena uyoba ngumuntu oguqukile. Yebo, yebo mnumzane. Petru ngenkathi esebonile futhi weneliseka ukuthi siyathola wayedobe ubusuku bonke futhi engabambanga lutho. Wayengumdobi, wayazi uma enyanga iguqukile nalapho izinhlanzi zigijimile nalapho zingagijimanga. Kodwa waba nomuzwa ngokwanele ukuba ahlale phansi futhi alalele uJesu imizuzu embalwa. Akasukumanga bese ephuma ebaleka, wama ukuba akuzwe konke. Futhi emva kokuba umlayezo wase kuyo yonke indawo nayo yonke into ngenxa yokuthi wayenomusa ngokwenele, wade ubusuku bonke futhi atholanga lutho. Bangaki uSimoni okhona phakathi lapha kulokhu ukusa? Bangaki abazolalela letheyiphu na? Simoni, ugcume usuka kwiMethodist, uye kwiBaptist, uye kwiPentecostal, uye kwi-oneness, uye kwi-twoness, uye kwi-threeness, kuyo yonke into futhi noma kunjalo awutholanga lutho. Awuhlali ngani phansi bese ulalela umzuzu nje na? Nje bolekisa ngemizuzu embalwa yesikhathi sakho kuKristu. Ukusisani izwi lifika, Simoni, manje uyamthuma, ngihlisa inetha ubambe. Kunenkathi esezibamba izinhlanzi wathi, Nkosi, ngijobe ngenetha obusuku bonke kungaphambili le ebuhlakani bami, angikwazi ukuchaza ukuthi kanjani. Kazayo nami ngeke ngachaza ukuthi kusebenza kanjani. Angizazi izakhi mshini, izihambisi mshini nje yilokho kuphela engikukhathalele. Angazi ukuthi ukwenza kanjani, kodwa uyakwenza ngoba wakwethembisa. Wehlisa inetha ngoba wayazi ukuthi uma kwakungekho zinhlanzi phakathi lapho futhi uNkulunkulu wathi kuzoba khona izinhlanzi phakathi lapho, wehlisa inetha noma kunjalo. Wena uthi kade ngise altare ngenze lokhu ngenze lokho ngizamile kade ngiphansi phezulu ngihlisa inetha. Lo ngumyalo futhi ngenkathi ebamba izinhlanzi wenzani na? Ikala wangamadolo akhe ehloniphweni yokuzithoba nokuhlonipha futhi wamemeza, suka kimi Nkosi, ngingumuntu oyisoni. Wena inhlonipho yokuzithoba ukuthobeka lathi nizwi elibuyayo na? Ungesabi Simoni, usukela manje uzoba ngumdobi wabantu emnyakazweni futhi wafa esemnyakazweni. Oh, hey, impuputhe eyaphiliswayo ayikwazanga ukuchaza, ayikwazanga ukusho nje ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi wakwenza, futhi wayengazi noma yayiyisoli noma cha. Yathi kuyisimanga kimi ukuthi wena ndoda lapha nina baphristini, ngibuza ukuthi yini lo mbuzo. Bathi ubani ophilisile na? Babuzo yize nonina, kodwa bathi mase bevela baphristi bebatshelile uma noma ubani ethamele imihlangano kaJesu ungumuntu owuhlanya. Uma nethamela imihlangano yakhe niyaxoshwa kuleli bandla. Uzonibeka ilokho iBhayibheli elakusho. Sizonikhipha ngqo ebandleni uma nethamela lowo mhlangano. Kodwa impuputhe niyabo umhlangano uza kuyo noJesu wayiphilisa. Futhi ngisho nabazali bakhe besaba ukulahlekelwa isithunzi sabo sokuba yilunga leli bandla elikhulu lomuzi. Babenamahloni ukusho noma yini ngakho. Bakubuyisela kumfana basebethi, mbuzeni yena osekhulile, hambani nimbuze yena ukuthi kwenzeke kanjani. Siyazi ukuthi leyo indodana yethu futhi siyazi yazalwa impuputhe, kodwa angizikusho lutho. Oh, lowo osivivi othiyeka emngeleni umzenzisi. Kodwa lo muntu oyizamehlo athi ephilisiwe bathi, ubani ophilisile na? Wathi lo othiwa nguJesu waseNazaretha yiwo umnumzane. Wayehlala ekuthobekeni, umsebenzi wenziwa. Wathi lo muntu uyisani? Asaza sinazo sikole ake aphuma buso akasuye wanoma iziphi izinhlangano akanakade enhlanganyela sihlangene ngalutho naye siyazi uyisoni. Awathi manje leyo yinto eyisimanga. Wathi umuntu okwazi ukuvula amehlo ami okungakaze kwenzeke selokhu kwaqala umhlaba. Umuntu umfundisi avula amehlo ami okungakaze kwenziwe emhlabeni nani bafundisi benkolo enifanele nazi konke okungaphakathi nokungaphandle kwezwi futhi anazi lutho ngakho na leyo yinto eyisimanga. Kanti lona impala iBhayibheli lasho ukuthi ngenkathi efika inimpumputhe zifanele zibone izinyonga ziyakutshekula njengendluzele. Ayefanele balibone izwi ukuthi lalibonakaliswa niyabo. Kodwa umfana wayazi wayekade elapho. Wenzani na? Wayesemnyakazweni. Wayeselungele phambi kukabasi wakhe, wayeselungele phambi kwabaphristi, wayeselungele phambi komkhandlu, wayeselungele noma yini ngoba wayemfundile uNkulunkulu futhi wazithoba futhi wayemnyakazweni nobufakazi bakhe. Niyabo, leyo yinceku yangempela. Intsika yomlilo ilifanele isifake emnyakazweni namhlanje njengoba sikubonile kuqinisekiswa emazweni esethembiso sakhe salihora lolu usuku lokugcina. Kufanele kufake wonke umnyakazi kaNkulunkulu emnyakazweni. Kodwa inkathazo yakho ingukuthi inhlangano yethu ithi manje awume kancane lowo akezanga eqenjini lethu lelo igama likaJesu lelo yimbuka lelo yibhaptisti lowo niyabo abakuboni nje kunjalo. Isibonakaliso, oh, isibonakaliso sokuza kwakhe sesiseduzane. Futhi siyaza ukonto emhlabeni. Isayense isitshela ukuthi imizuzu emithathu inceke ushaye phakathi nebusuku. Yasitshela lokho eminyakeni eminingana edlule. Manje ke sifanele sithi nje mhlawumbe umzuzwana kusuka phakathi nebusuku. Asazi ukuthi isikhathi sini upowder ozolayita ngaso emphongolwaneni. Bukani lolu khetho oluqhubukayo lapha kusasa. Kuyothatha lokho kuphela kulayidwe owodwa nje. Ngenkathi leso sibuko sirada umshini okwazi ukukhombisa izinto zisasithekile sicosha lebhomu ye-atomu yonke izodedeleka kodwa ibandla liyobe selihambile ngaphambi kwaleso sikhathi. Ngakho uma lokho bekungenzeka noma ngamuphi umzuzu nebandla lizofanele lihambe ngaphambi kokuba lokho kwenzeke kukude kangakanani na. Futhi zona impela izinto athi zaziyokwenzeka inkonzo yakhe nalokho okwakuyokwenzeka ngezinsuku zokugcina sekubhekisisa ubusuku nobusuku nemini nemini ukuthi isikhathi sesiseduze. Oh, sifanele sizithobe futhi singene ekuthobekeni futhi singene eminyakazweni kunjalo. Izwi ligcwalisekile lifanele sifake sonke eminyakazweni. Thina njengomprofethi Isaiah ubone umphumela wabantu abaziphakamisile othi awu manje uma kuzokuba noma ikuphi kuzoba sehlelweni lethu uma kufika umthathu emunye kulungile noma uma kufika nge-oneness kulungile noma uma kufika nge-Church of God, Methodist, Baptist, Catholic noma iPresby kulungile. Ngabane ngokiswano lapha eMexico umfowethu Jack wayenami nengane encane yavuswa kwabafileyo emva kokufa ngalokho kusa ngale sishiya galolunye ngqo futhi yavuswa kwabafileyo ngalowo busuku ngeleshumi nanye emsamo ngumbono. Umfowethu Jack wayelapho ngamthuma ukuba ayokhulekela ingane. Nenekazi liphethe ingane ngezingalo zalo kanje lena lidliva futhi wayefake ibhanti likamfowethu. Amen. Nobhili wathi ngikhiphe mfowethu lona umngani kamfowabo Espinoza angazi ukuthi ini ngangimbiza ngomanana ngoba wayekakhulu wayenza kancane kakhulu. Futhi ngathi ukhipha amakadi omkhuleko noBhili wavele nje wami ukubona ukuthi wayengawathengisini. Futhi wakhipha onke nalona wesifazane wayenengane efile. Wayesethi ngani uBhili wathi anginabo abangenisi abenele ukumhlehlisa. Ngase ngithi akasoze angazi akangazi ngakuthangi leyo mpuputhe yayivuleke amehlo futhi ngokuphele ngangokunqamula kulomsamo nje izinqwaba zamabhantshi amadala namatshali nezinto abantu abampofu. ngase ngithi awu mfowethu Jack yehla bese ukhulekela ingane ngathi ayizukwazi neze mehluko phakathi kwami nawe futhi wavele nje wagijima phansi kwaleyo milenze yendoda futhi wagcoma waya phezulu phezu kwemi hlane yawo futhi uhamba naleyo ngane file encane intombazane encane enhle ethi nje ayiphakame kangaka mhlawumbe ingane yakhe yokuqala futhi wayethi akabe lapha emashumini amabili intombazane ekhangayo impela futhi ngakho ngathi hamba uyikhulekele mfowethu Jack ngoba akasoze azi ukuthi ngubani ongubani nami ngimi emumva lapho ngikhuluma ngomhumushi wayengeke azi noma kwakuyimi engangikhulekela abagulayo noma kwakunguye umfowethu Jack waqala ukwehlela lapho ngase ngibuka lapha yaphambi kwami futhi kwakukhona umbono lengane encane ihlezi lapha ngathi wakhathazeki ilethe lapha emizuzwaneni embalwa leyo ngane yaphila ngibeka izandla phezu kwayo wangena emnyakazweni masinya impela kudokotela wakhe nesitatimende esisayiniwe ukuthi ingane yafela e-ofisi ngalokukhokusa inenyumoniya futhi ngeleshumi nanye ncu ngalobo busuku yayisiphila futhi ngoba wayephikelele wayefanele acindezele angene kwakukhona into ethize yangempela uma impumputhi yakwazi ukuvuleka amehlo ingane yakhe yayingavuthwa abafileyo ngiyakuthanda lokho uNkulunkulu siphe futhi abanye abantu abanjalo futhi yena eKatolika enyuka nobuhlalu bakhe ezandleni zakhe ngamtshela lokho bekungadingekile kungesikho ukumbukela phansi lowo mfo omncane kungesikho ukukubukela phansi lokho kodwa lokho akudingekile kulungona sikholeka kuye hayi noma yini ekunjiwe hayi umkhuleko weMethodist noma umkhuleko wePresbyterian noma ukumemeza kwePentecostal kulungona sikholeka kuye hayi ubuhlalu beKatolika kumbe noma yini enye Kholelwa kuNkulunkulu uNkulunkulu ophilayo ngezwi lakhe linguNkulunkulu futhi libophezelekile ukukhiqiza ngoba limbewu manje umprofeti ke ukubonile okwenziwe amahlelo aziphakamisile ubonile ukuthi ayengeke akwazi ukuthatha indawo yesikhundla alahlekelwe ukubambelela kwawo ngezivumo kholo zawo kanjalo njalo ekubhekweni kwezivumo kholo ayakwemukela lokho futhi acabanga ukuthi yilo futhi sithola ukuthi indoda enjengouziya izama ukuthatha indawo yesikhundla esigcotshiwe futhi ayehluleka Namani ngawajika abe ngaguliswa imizwa ezidakwa kanjalo njalo. Ezama ukuthatha indawo yesikhundla esithotshiwe, ezama ukusifanisa esikhundleni sokuba nalokho akhuluma ngakho futhi abizwe uNkulunkulu ukuba akwenze. Futhi emiswe uNkulunkulu ukuba akwenze, agijima achezukele emishungweni emikhulukazi futhi akha izinhlangano ezinkulu nendoda ehlakaniphile nezinto ezinkulukazi nokubaneka nanjengeHollywood nokushumayela. Ukufika kwenkosi sekuseduze sibonile indoda ilahlekelwa ukubambelela ngoba azama ukuthatha isikhundla abangasimiselwe njengouziya nje sibonile amabandla esuka kwezinye izinkolo eya kwezinye sibonile ezinkonzweni zamaPentecostal akithi yonke i-oneness izama ukuweza umthathemunye uzama ukuweza i-oneness i-Church of God izama ukuweza lokhu nawo onke lana amanye ezama ukutholana esuka kwenye inkolo eya kwenye ezifanisa ezama ukwenza into angabizelwe ukuyenza uNkulunkulu wathi shumayela ivangeli bonakalisa amandla kamoya ongcwele lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo Akusikho ukuthi hamba wenze izinhlangano yeba nezikole kanjalo njalo akukho lutho olumelene nakho kodwa lokho akuyithathi le ndawo yesikhundla kule siyabona manje ukuthi abesilisa nabesifazana abazama ukuthatha leso sikhundla esigcotshiweyo bebe bengakumiselwe ukukwenza siyabona ukuthi kwenzekani kubo naso sibonelo senu mfundisi Siyakubona empilweni yamatshitshi namabhungu sikubona ndawo zonke lokho ngokuthi ungabhekisisi umuntu bhekisisa uNkulunkulu usamehla akho kulowo muntu bese ulibeka kuNkulunkulu akusikho ukuthonywa uthi oh udumo kuNkulunkulu inkosi iyasitshela isho kanje inkosi yenza ukuthi nokuthi futhi akwenzeki neze uzama ukuzifanisa nenye into ongazi lutho hayi
Don't do that.
Ungakwazi lokho. Kuyingozi.
You'll be stricken with spiritual leprosy.
Uyoshawa ngoqoqo lokomoya ukungakholwa. Amahlelo enu azama ukwakha akhuphuke faka uphaphe esigqokweni sakho kuba ube yigosa. Uma yeba njengoDavide ngixoka ukuba ngudomethe endlini kaNkulunkulu wami kunokuhlala emathendeni nababi.
Yebo,
uDomethe noma yikuphi lapho ongibizela khona Nkosi, ngibe ngudomethe odlula bonke owake waba nabo. Uma abantu bezofanele besulele izinyawo zabo kimi, mangibe ngudomethe wangempela, ngizohlanza izinyawo uma kungekho okunye.
Yilokho
uJesu akwenzayo ngenkathi efika emhlabeni. Uba ngudomethe kaNkulunkulu, indodana yakho uqobo. Ungubani wena mbhishophi? Igosa lombuso. Ngenkathi uJesu eba yinsila yenkosi, ewasha izinyawo udomethe endlini yenkosi na. Oh hey bese ke sicabanga ukuthi singumuntu othize ngoba sinesiqu sobudokotela sedlula ecollege. Awubheke isibonelo sethu ukuthi wenzani. Ungaboki lokho mbishophi ophambi kwakho igosa phambi kwakho noma yini enjalo. Ngahle kuba wayeyindoda elungileyo lokho akunandaba. Nguwe buka uNkulunkulu. Inkathi sebona imiphumela wayeseke ebona ukuthi kwenzekeni. Manje sengiyavala enye futhi into eyodwa engiyishoyo. Izinyawo zalo nezandla amaphiko alo lamboza ubuso balo ngenhlonipho yokuzithoba. Izinyawo zalo ngokuthobeka kwase kuthi ke amaphiko alo amabili le alifaka emnyakazweni. Cabangani ngalokho nje imiphumela yombono phezu komprofeti. Wenzani kumprofeti na? Wamkhombisa ukuthi awukho muntu. Akho muntu ungabeki ithemba lakho kumuntu. Nga lowo muntu eshiya izwi kaNkulunkulu mshiye umuntu. Yabo mshiye umuntu. Hlala noNkulunkulu, uNkulunkulu yizwi. Bekisisa ukuthi miphumela mini eyenzeka. Manje bafowethu abangabe efundisi ngifuna lokhu kwehle ezinhliziyweni zenu nonke. Kwenzekani kuprofeti na?
It caused that prophet.
Ngoba ngelo prophet omisele esikundleni ngaphambi kokusekelwa kwezwe iziphiwo nokubizwa kungaphandle kokuphenduka.
It caused that prophet.
Ngoba ngelo prophet kuthiwani ngomfundisi umbishophi ongelutho njengomprophet. Ufundisayo melusi noma umvangeli bekufanele kwenzeni kubo na? Kodwa
kubona
umbono weNkosi kwabanga lo profeti ukuba avume ukuthi wayeyisoni. Akaphumanga bese ethi yebo udume kuNkulunkulu, haleluya. Lokho kungenele kahle, akabonga uNkulunkulu, ngiyaphuma. Noma akenyukanga bese ethi angizukukulalela lokho, ngaba nokucashelwa ingondo, akusikho okusho ngumpristi. Kabo wathatha isifundo kukho. Wakubona uNkulunkulu ayezama ukumtshela khona ngani imbewu yokomoya yayisivele ebuye njengoba kwabanjalo kwesifazane emthonjeni njengoba kwabanjalo kwabanye babemisele baziwa phakade kulokhu futhi wasibona sizathu wabona uziya endlini yabanochoko indoda enkulu eyazama ukusifanisa nenye into wabona uNkulunkulu ehlezi lapho futhi wabona ukuthi uNkulunkulu wazigqokisa kanjani izinceku zakhe nokuthi wazithuma kanjani wambangela ukuba athi ngiyisoni.
Then it come the time for the cleansing.
Manje ke sekufika isikhathi sokuhlanzwa eva ukuvuma ngiyisoni. Umprofeti umuntu oyekade esesigodlweni senkosi asiyo ngokuthi ungumprofeti.
Do you hear me?
Wabangela umprofeti omisiweyo umbono wenkosi wabangela ukuba amemeze maye kimi. Ngingumuntu ozindebe zakhe ezingcolile ngilaphakathi kwaba abantu ozindebe zabo ezingcolile namehlo ami abone ukuhleleka kwenkosi.
Oh minister brother.
Oh mfowethu ongumfundisi. Ngakubona la.
My eyes have seen the order.
Amehlo ami abone ukuhleleka kwenkosi. Bese kufika ukuhlanzwa. Naku ufika iKerubi nelathi lomlilo lisuka ealtare elalilithathe ngodlawo lwalo. Udlawo lwasealtare lalibeka ezandleni zakhe.
And took back Isaiah's head because
Nase libuyisela ikhanda likaIsaya ngoba wazelungela ukuvuma futhi avuma ukuthi wayengcolile ngoba wayekade buke komunye umbhishobhi noma omunye umuntu abe isibonelo sakhe esikhundleni sokubuka ngakuNkulunkulu. Esikhundleni sokubuka ngasezweni, ubuka ngasesivumweni kholo sakho, usalokhu ukubeka emuva umuntu ozindebe zakhe ezingcolile. Nengelosi ifika nomlilo iwubeka ezindebeni zakhe yasethi, manje usuhlanzekile. Kaphelani ukuhleleka! Hayi zange imlethele incwadi igathake nzima! UNkulunkulu akazilungiselele izindebe zakhe ngezincwadi negathake nzima! Ulungiselele izindebe zakhe ngomlilo. Umlilo ohlanzayo, umlilo ovela e-altari. Wasekhala ngenkathi imemeza wayesethi, maye kimi ukuba ngenze okungalungile, ngibeke isibonelo sami, ithemba lami kumuntu, futhi ngibona ukuhleleka kwenkosi. Yaselimhlanza ngelahle lomlilo. Manje akumangalisi yini ukuthi indoda yaziqonda kanjani eyisoni? Futhi bukani ukuthi uNkulunkulu wenzani angaqonda nje ukuthi wayeyisoni. Wavuma ngokuba yisoni. Wavuma ekungalungini kwakhe. Futhi wabona okwakwenziwe nguNkulunkulu nokuthi wakwenza kanjani, ukuthi wamhlanza kanjani ngelahle lomlilo. Kungasikho ukumenyezelwa kwezivumo kholo. Hayi umshuculu wobuhlalu. Hayi udaba oluthize lomlando. Wamthatha ngo inkathi yamanje. Mlilo ophilayo. Bible lasho ukuthi ithembiso ngeseli nesabantwana benu kube okude ngisho nabaningi inkosi uNkulunkulu wethu yakubabiza. Lo moya ongcwele ofanayo, la Jesu ofanayo, ofele same as kamoya ongcwele, ngosule Pentecoste ikhona kuqhubeka ngokuhlanzwa uNkulunkulu akwaziyo noma yini ngokuhlanzwa kwenceku yakhe. Ukubonile ukuhleleka. Ubonile lokho ayingeko kaNkulunkulu ekulungisile ukuthi yayizosebenza kanjani. Uyibonile indlela uNkulunkulu abanenyeku yakhe ukuba ilungiselele ukuthi wakuhlela kahle kanjani. Futhi qaphelani-ke okulandelayo, emva kokuhlanzwa, emva ukuthunywa, emva kokuba wayesenze lokhu, walandelela kwase kuba yini-ke na ukuthunywa. Emva kokuvuma futhi wahlanzwa, kwase kuba ngokuthi-ke u-Isaya ohlanzekile waphendula ngenkathi uNkulunkulu ethi, banozona wathi, nangu mina ngithume mina. Sizwa nentombi, impilo yakho phambi kwakho, akuthi wena nami sehlele e-altare kulokhu kusa, asehlele endlini kaNkulunkulu imizuzu embalwa. Somabhizinisi, nkosikazi yomuzi, mfundisi, asehlele endlini kaNkulunkulu. Ukhona ungalungile ndawo ndawo yabo. Senibe nokuningi kakhulu okunye nokuningi kakhulu ukuzifanisa okungokwenyama ezweni ubuKristu. Bafo abasha, ngiyanidabukela, anazi ukuthi niphendukela ngaphi. Omunye usho lokho, nomunye usho lokho, nomunye uthi nguyethi Maria, nomunye uthi ngenye into, nomunye uthi joyina leli bandla futhi joyina lokho, kuliphutha konke. Ngokuba uNkulunkulu ukukhombise ngokucacile ukuthi into ifile. Manje asehlele endlini kaNkulunkulu entiziweni yethu, i-altare, asibuke phezulu futhi sibone ukuthi uJesu ubukeka enjani okuyizwe. Uthi manje-ke singaphendula, nangu mina ngithume mina Nkosi. Ngithume endlini ukuba ngibe ngumfazi ongcono. Ngithume esikoleni ukuba ngibe yitshitshi elingcono. Ngithume esikoleni ukuba ngibe yibhungu elingcono. Ngithume epulpiti umfundisi ohlukile. Ngithume ebhizinisini lami usomabhizinisi ohlukile. Uma ubona isibonelo sakho uJesu Kristu, wathi nangu mina ngithume mina, emva kokuthobeka kwakhe, emva kokuba esebone ukuhleleka ukuthi uNkulunkulu uyihlanganisa kanjani inceku yakhe, ukuthi uyithuma kanjani ngaphambi kokuba ayithume kuyofanele ithobe, ihloniphe ukuzithoba nokuba semnyakazweni. Futhi ngakho-ke ngenkathi esebone lokho, u-Isaya ohlanziwe wathi, nangu mina ngithume mina. Asikhothamise amakhanda ethu umzuzwana.
Yeah, the Lord from the had touched the prophet, making him as pure can be. When the voice of God said, "Who'll go far?" Then he answered, "Master, here, send me. Speak, my Lord, speak, my Lord. Speak, and I'll be quick to answer thee. Speak, my Lord, speak, my Lord. Speak, and I will answer. Lord, send me."
Ngani ngakho manje Bhungu Thichi besahamisha lelo culo. Cabanga ngakho mfundisi somabhizinisi inkosikazi yomuzi. Siphansi endlini yenkosi manje. Buka ngaphezu kwakho bese ubona isibonelo sakho amakherubi. Cabangani nje isekupheni kwesikhathi manje. Isikhathi sizofiphalela ephakadeni mhlawumbe namhlanje. Asazi nje ukuthi nini.
Think of it. There's millions now in sin and shame are dying.
Look on the streets.
Listen to their sad and bitter cry. Hasten, brother, hasten to their rescue. Quickly answer, "Master, here am I. Oh, speak, my Oh,
speed. And I'll be quick to
answer thee. Speak, my Lord.
My Methodist, my Baptist, my Pentecostal, Negopina. Ngakusho ngempela na nxa ekhuluma entizweni yakho ungakusho ngempela na
Speak my Lord Oh speak my Lord
Uma ekhuluma kuwe besa licula uzophendula ngokushesha Ungasiphakamisa isandla sakho uthi mina Nkosi uNkulunkulu anibusise
Speak my Lord
Mangibe ngokuthonya Nkosi kwabanye. Ngeke ngakwenza uze ungihlanze thuma ingelosi manje Nkosi.
Speak my Lord. Oh speak my Lord. Speak and I will answer thee. Oh speak my Lord. Speak my
Izandla zenu ziphakeme manje futhi ngizowe. Khombisa ukuthi uyakhuluma manje kwangathi umlilo ungeza futhi ukuhlanza.
My Lord, speak, my Lord.
Oh, sithi Jesu njengoba iculo liculwa, khuluma futhi ngiyoshesha ukuphendula ngokwangempela amadazini ezandla aphakeme phakathi lapha Nkosi phakathi kwebhungu netshitshi naphakathi kwabadala abefundisi osomabhizinisi ngempela Nkosi usakhuluma thumela ingelosi manje nelahle lomlilo ohlanzayo lungisa izinceku zakho Nkosi ngenxa yomsebenzi onqunyiweyo osihlalele Uyizaya wayazi ukuthi ungumprofeti kuthathe okungaphezu kwalokho ayenakho ukuhlangabezana nempendulo yosuku. Futhi kanjalo kuthathe okungaphezu kwalokho esinakho Nkosi namhlanje ukuhlangabezana nempendulo. Kuthathe umuntu kaKristu phakathi kwethu.
Uthatha uJesu uqobo lwakhe kuphendula umbuzo. Siphe khona Nkosi ipha ukuba umoya ongcwele kumuntu kaKristu noma uKristu kumuntu kamoya ongcwele kwangathi angangena kuyo yonke inhliziyo njengamanje. Sihlanze Nkosi ekungakholweni kwethu. Sihlanze ezivumweni kholo zethu nobula bethu balelizwe. Sihlanze kukho Nkosi futhi ufake izwi lakho enhliziyweni yethu futhi sizende ngalo emini nobusuku. Kwangathi kungafika impendulo Nkosi masinya nje uma izinhliziyo sezihlanzwa. Siphe khona Nkosi. Kwangathi ingelo sikaNkulunkulu ingathinta ngayinye yezinhliziyo zethu manje ngalelo lahle lomlilo njengoba silinde kuye. Siphe khona Nkosi. Anje amakhanda enu nezingalo zenu izinhliziyo zenu yonke into yenu kuphendukele kuNkulunkulu khona lapha ethempelini likaNkulunkulu lapho umoya ongcwele ekhona nomsila wengubo yakhe ugcwalisa indlu. Ubukhona bobuyena bakhe bulapha. Asibemukele nje manje uma ningezwa uNkulunkulu enithinta manje njengoba sicula leliculo futhi. Lapho ilahle lomlilo selithinte umprofeti limenza mhlophe kwa. Asithi njengoba amakhanda ethu nezinhliziyo kukhotheme phambi kwakhe manje sicule lelo futhi. Futhi nje vumela ingelosi kaNkulunkulu ihlanze izinhliziyo zethu kuwo onke amanyala nabo bonke ubukhazikhazi bezwe. Nani mantombazana amancane nabafana asesikoleni esiphakeme phakathi lapha, amabhungu namatshitshi amancane aseShreveport lapha, ninabantu abadala abalungileyo bangaseningizimu lapha ababevamise ukuba nevangeli ngeli lenziwe ifashion endala ezansi lapha. Niyabo kukhona okuthize ibandla elingani hlinzekeli khona namhlanje, kodwa uNkulunkulu unakho okwenu. Ningemvumela hlanze inhliziyo yenu manje na nihlala phakathi kwabantu abadansayo nakho konke okunye futhi bazibize ngamalunga ebandla. Futhi nibona amanyala nezinto kusemabandleni ethu avela ndawo zonke kusukela kwiKatolika kuthi ngu ibandla lokuqala eli hleliwe kuya kwelokugcina lelo iPentecost. Sonke sinecala, wonke umuntu necala ngaphandle kokwehlusa. Niyabona ukuthi sifike kuphi thina uqobo na? Izikole zethu ezinkulu kufundisa abefundisi bethu nezinto nento ukuthi basisontele kuzo phandle lapho. Asitshinge into eceleni. Yenzani njengoPawulu wasendulo, akukho nayinye yalezi zinto engizama zisayo. Ngiyathemba ukuthi akukho okukhona, akukho okuzayo, akukho okungasehlukanisa nothando kaNkulunkulu olukuKristu. Futhi ngikhohlwa ngokungasemuva ngijonge emgomeni wokubizwa okukhulu kuKristu. Ohe, ukholweni manje njengoba sivala amehlo ethu futhi sivula izinhliziyo zethu kuye futhi sithi manje siphamisele izandla zethu kuye futhi sikukholwe.
When the coal of fire had touched the prophet, making him as pure can be. When the voice of God said, who'll go for us? Then he answered, Master, here, send me. Oh, speak, my Lord, speak. Now let's just raise our hands to him and believe it. Speak, speak, Lord. I'll be quick to answer thee. Speak, my Lord. Speak, my Lord. Speak, and I will answer. Lord, send me. Yes, speak, my Lord.
Pray. Izocela umfowethu Don ukuba eze lapha futhi akhuleke nathi.
Speak and I'll be quick to answer.